kubalapha futhi kusihlwa lathi abanekele kulangathelela kule nhlanganyelo lemangalisako nekukhonda ngasevini laNkulunkulu lelinikwe thine ngesihle futhi sithanda kuba abahlanganyeli balesibusiso lesi futhi ngiyethemba kuphela ukuthi uNkulunkulu utosibusisa kusihlwa njengoba endile manje ekuseni ngalo mlayeto wasekuseni futhi bengisanza kukhuluma namakhelwane wami ngosikati Wood esikhashaneni lesendlulile futhi besikucoca neminumzane Wood kanye nabo futhi ngikholwa ukuthi leyo bekuyishumayelo eminakethu neville lengcono kwendlula tonke kuto tonke lekahle lati shumayelile leyo bekungileyo lengcono kimi kuna noma ngiyiphi lesake wayishumayela kude kube ngumanje impela ngibabatile futhi ngayithokotela leyo nshumayelo lemangalisako futhi inginika kukhuthatela futhi ingilungisisile ngako ngiyathanda kuvuma leqiniso niyathi ngako mayelana netingcenye lethi kukhuthata nako niyathi kukhuthatela nekuthi kukanjani ku David ebekalapho nekuthi wakwenda kanjani ku ngesikhathi ukuloko kuvivinywa lokukhulu esikhundleni sekuthi yebo ke ngitohamba ngiyokwenda lokhu nkhosi wena ngiside nje walinza wahamba futhi wabuta inkhosi ukuthi ende njani wehlisa ingubo yemahlombe niyathi wase uthi manje asesime futhi sibute eNkulunkulu sifanele sende njani kulesikhathi lesi sekukhungatheka na oh lokho bekucebe sibili lokho bekunemavitamin lamanengi kunawo onke emakhemisi lebe inawo even yebo mnumzane lokho kunisitha sibili manje kusihlwa asikahlosi kuhlala ngetulu kwasekhathi nebusuku uma singahle sikhone kule mibuto ngako sitongena kuyo ngqo khona manje ukucetsela kwayo yonke le mibuto futhi njalo uma ngicala kuyicetsa yonke manje thathe hethi bengaconzi lokho uyakwazi lokho bengimane ngisho nje lokho uyabona futhi kulungile kodwa nginalela ukhulu imbamba lapha levela kumfundisi futhi ilukhulu imbamba kuyiphendula niyathi labashumayele bayakushwila ngasebhayibhelini futhi bataba ukuthola impendulo lengeyabo ngaphambi kokuthi batho kubuda uyabona kwase ke naloku kurekodwa ngetape kuya endasi eGeorgia kumngani wami lo mfundisi lo nemibuto yeBhayibheli lesiphohlongo lendlulele lapha lengumcansa kakhulu kakhulu futhi manje kuleli viki leli lelidako ningakhohlwa futhi nisikhulekele nemkamse ungcono kakhulu bewuvukile manje futhi usitile ngekupheka namhla bangani bethu labathandzekako baseCanada umnakethu Zathe Sotman balapha basivakashele futhi sikuthokotela impela kuvakasha kwabo futhi umkami athi kuthi bebeda ngani bekadovuka kude abe nekubathokotisa nenhlanganyelo yalabantu laba labangemaKristu lathandzekako siyajabula ukuthi sibe nemnakethu Fred kusihlwa futhi uhletine bekalapha manje ekuseni kodwa ngikholwa ukuthi uhletine cha kunjalo unameda ukuthi nje kuba naye thine sisewukela lapha ngoba ngiyathi ukuthi kutothi kwephuthe kancane kusihlwa sidlo senkosi negeza nathi inyawo ngako siyajabula kuba nabo netivakashi tinatsi manje ngaphambi kokuthi sicale kutethwesa kuphendula imibuto futhi khumbulani nje ukuthi ngingaba neliphutha niyabona angitisho ukuthi ngikahle kuyo yonke into lengiyentaka ngiyatama kuba kahle kodwa mhlawumbe ngineliphutha futhi uma ngineliphutha bonake ngithetheleleni nje futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utongithethelela naye ngoba angikaconzi kuba neliphutha angidami kuyiphendvula nje noma indlela nje lengikuchwensa ngiphendvula ngako konke kwathi kwami niyabona futhi uma ngifanele ngintshintshe imibono yami embutweni weBhayibheli ngicabanga ukuthi nje leyo yinto yekwentiwa sifanele sintshintshe noma ngasiphi isikhathi uma livi laNkulunkulu likhuluma ngoba livi laNkulunkulu futhi manje ngicabanga ukuthi sidokhulekela labagulako futhi kusihlwa njengalokho ejwayelekile futhi ngaletinye tikhathi uyamangala nje uthatha njengelicembu lelincane njengaleli lelingaphansi kwalo oh leli thabanekeli lelincane lapha futhi ngaletinye tikhathi awuyiboni imiphumela lebe ungathanda kuyibona kodwa into lo yentako udonsa nje cishe kubantu labangamakhulu amabili nalenye yetinkonzo letinkulu mhlawumbe udonsa noma kuphi kusukela kuletinsathu kuya etinkulungwaneni letilishumi niyabona futhi mhlawumbe ngetulu ngako ngileyo ndlela wena lothola kubona labaningi kakhulu kakhulu kodwa kusihlwa bengisolo nje ngiphendvula kusobala lucingo lwethu lukhala nje njalo emizuzwini lembalwa imini yonke nengxenye yebusuku ngabe lona ngosikathi reset lolohleti lapha lengimbukele na libhayibheli lakho dzathe dzathe wudi likuye emva lapho ngikuphathisele lona manje ekuseni futhi angikakhoni ukuthi ngikunike lona futhi angikakuboni manje ekuseni nangosikathi wudi uliphethe ngako kuphendula lucingo nekuthola tintfo letinkulu lendiwe lo mnyedzathi ungishayele wathi mina kethi uBranham bengisenkonzweni letsidetside futhi bengiphethwe inkathato letsidetside sikhathi lesidze futhi uyati wena wavele wakhuluma nje emuva lapho futhi nje wathi ngacishe ngacaleka impela ngesikhathi nje kubuyisa impilo yasemuva wase uthi futhi angikaze ngigule kusukela lapho Nalomunye dzathe uyangena futhi wathi ngikholwa ukuthi ukhona lapha kusihlwa noma bekatoshayela esuka eBedford ngiyakholwa noma nzana dzithe enhla ekhathi lapho indvodzana yabo beyisekhathi lapha ngiyakholwa lebe inenkathathwe enhlitiyo isesimeni lesibi futhi beyihleti lapha enkonzweni nenkosi yahamba hamba yase iyathinza Yasho kulomfana mayelana nenkathathwe yakhe futhi bekulukhuni ngisho nekuthi aphakamise umkhono wakhe nekuhlaselwa inhlitiyo nomkhono wakhe wonke kunemfinyezi nenhlitiyo yakhe ikanjena futhi masinyane nje kwangena ngqo emotweni wase uyashayela uya ekhaya akakaze ahlushwe ngiko kusukela lapho ngabe loyo dzathe ufikile lapha avela eBedford na ngabe ukhona lapha dzathe na nanguya lengemuva yebo Uvele wangishayela nje esikhashaneni lesendlulile. Manje ke kukhona dzathe longishayele avela eEvansville. Futhi akakhoni kufika lapha ngoba ukhashane kakhulu. Beyangathi ukuthi besitoba nenkonzo yokusihlwa ephilis. Futhi wathi mina ke uBranham bengihlethi enkonzweni yaseEvansville. Futhi wathi wabuka emuva etikwesithuku wase uthi wangitshela ukuthi ngangingubani nekuthi ngangikadze ngendeni nekuthi ngangikadze ngiguliswa yini nalokunye kanjalo. Futhi wathi benginaleso simo sesifo sesifuba semoya futhi nje ngangifanele ngishise iasmado nayo yonke into egamelweni kusukela ngiseyintombadanyana wathi lokho sekube iminyaka lemibili endlulile futhi angaze ngibe naleli lodwa licashata laso kusukela lapho niyabona na futhi nje kwalabo labalapha kusihlwa lobe angekho lapha manje ekuseni kujabulela bufakazi bengingale esitolo lesithengisa tindlo letibita shelene ngithenga umdolo itolo manje lo bekungesiwo wami lucoko niyabona lo bewentombatanyana yami Rebecca lapho na Sarah bekaya kulenye indlo lenye namuhla labanye labancane lafunda nabo esikolweni bekana lolunye luhlobo lwembuthano lomncane wemgubho welusuku lokutalwa noma lokuthethe futhi bekamthathele sipho lesincane futhi bengithenga umdoli longumthana lomncane cisho lomdze kangaka futhi bekunalomunye dzathe lowenyukele lapho wathi uyangikhumbula mina ngase ngithi angikholwa ukuthi ngiyakukhumbula futhi kuyatholakala bekusihlobo sibakamnakethu nevili lapha lo mayelana ngesikhathi ngisendleleni ngiya eSweden ba wetha lapha bekanemfana lomncane asesitulweni lesinemasondo njenga Edith lomncane nje lapho nemfolo omncane bekanemdlavuza simila lesichubekela phambili ebucosheni nenhloko yakhe lencane idonseleke phansi futhi yena nabodokotela bese bamnike nje ukuthi utophila emaviki lamathathu beba kukhiphile futhi bakucilonga futhi babonile ukuthi kwakuyini futhi nje bamnika ukuthi utophila emaviki lamathathu futhi bathingeka bamchube ahamba hamba ngesitulo base ke bambeka eluhlakeni ngesikhathi aya endlini futhi bamhlola base ke bamboyisela phansi Ngaya futhi ngamkhulekela lo mfana lomncane futhi ngacela inkosi ukuthi imphilise futhi ngalo lona lolo suku lolandzelayo ngesikhathi bamiyisa lapho wathi angisifuni leso situlo semasono wangena emotweni wase uyagibela waya lapho nadokotela wendlala luhlaka wathi angilifuni lolo hlaka wagijima wenyukela lapho wase uhlala phansi dokotela wamhlola wathi yeboke wathi esikhundleni semaviki lamathathu ngitokunika iminyaka lelikhulu nesiphohlongo lodoyiphila futhi itolo lomake uhlangene nami futhi angahle kube ukhona lapha ngiloko kuphela lengikwatiko kusihlwa nalo mfana omncane bekangephandle adlala ibhola yetinyawo useyinsizwa manje lo mubi kabe umdlavuza ebucosheni futhi nje kuyakhombisa oh tinkulungwane tetinto niyabona uNkulunkulu angeke ehluleke angeke nje ehluleke Mnakethu John ngabe liso lakho selingcono mnakethu na kwaba nengodi futhi bekashayela sipikili futhi samshaya esweni futhi sonke sasikhulekela umnakethu John Obanon umnakethu wase Louisville lobekabe nengodi ngesipikili lesamshaya ekhathi esweni manje le mibuto ikujula kwenhlitiyo yalomnye umuntu labayifunda embhalweni futhi bathola letindlo leti futhi aba mhlawumbe abakhoni kutenelisa Ngako bayiletha ekhathi lapha bentela thini ukuthi sitame kuyiphendula. Futhi niyabubona bulukhuni lokusifaka kuko ngoba loko lotokusho bayobambelela kuko. Ngako ufanele ube nesiqiniseko ukuthi uqinisile. Futhi njengoba ningaqiniseka ngako konke. Ngako ke into yekuqinisekiswa ukuthi siqinisile. Ake nje sicele moya loyingcwele manje ukuthi humushela lokho. Sisakhothamisa inhloko yethu manje babe losezulwini oh kuyinhlanhla lenkulu kangaka kuthi babe umdali lomkhulu wemazulu nemhlaba futhi nje sicela ukuthi utothatha lemibuto ingene ekunakekeleni kwakho lucobo manje ifakwe lapha ngalokujule kwendlula konke kwebucobo uNkulunkulu loko akuvele etinhlitweni tethu ujula lokwendlula konke kwebucobo kuyiphendvula ngako konke lesikwatiko kuthi iphendvula kanjani Siphe kona futhi kwangathi ithouse yakho ingahlala kulowo nalowo futhi kwangathi kungashiwo into letsite lapha usihlwa leto sita wonke umuntu lo lapha nje futhi uma sisuka emva kwemkhuleko walabagulako futhi sithatha sidlo senkhosi kanjalo njalo kwangathi singasho njengalabo lebe bavela eMawosi inhlitiyo yethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu lapho asakhuluma nathi endleleni na ngoba sikucela egameni la Jesu amen Manje njengoba ngishito tikhathele tiningi ukuthi lena lapha ngulendlula wonke umbono wami ngayo bese ke ngaletinye tikhathi kuvusa ingcoco lencane wekucala lapha ngiyabona yindlo lesengike ngayisho ngaphambilini ukuthi uyabuyiswa futhi ngingeke funa kufunda manje uma nithanda ngesikhathi Adam na Eva banebantwana babo eEden Ngabe bebakhona yini labanye abantu emhlabeni ngalesikhathi lesina. KuGenesis sahluko sesihlanu nelivesi lelishumi nesithupha. Kayini wahlala eveni laseNodi wase uyamathi umkakhe. Manje lowo ngumbuto lomangalisako. Manje siyafundziswa eBhayibhelini. Futhi tikhathi letiningi leti ngaletinye tikhathi ngekunganaki si Ngangivame kubeka silipho lesincane seliphepha bese ngithi buda pendvula noma ngumuphi umbuto weBhayibheli nalomunye wathi yeboke beyangibani umkaKhayini na oh ngangisho lihlayana lelincane ngako noma lokudzide ngithi oh leyo kwawindvotsakati yamaketala wakhe noma into lefana naleyo niyathi noma beka ngkosikati Khayini Kodwa lokho akuphenduli lombuto kune lapho Khayini waba nemfati wakhe ngoba iBhayibheli lathi waba naye futhi uma Khayini beka nemfati bekafanele amthole indzawana thithe naloku kwakulayina ngqo kungene lapha ngabe bebakhona yini labanye abantu emhlabeni ngesikhathi Adam na Eva baba nebantwana babo ensimini yase Eden na Manje uma ucaphela eBhayibhelini kulivela kancane impela ukuthi kuke kubhalwe ngewesifazane atalo kuhlala njalo kungumntwana wesilisa nguye lokubhalwa ngaye eBhayibhelini hayi wesifazane kulivela kancane ukuthi kuke kushiwe mayelana nekutalwa kweluswane loluyintombatane eBhayibhelini noma ecinisweni angathi njengoba ngingathi ngiyamkhumbula munye lophuma ngcomanje emcondweni lapho kwake kwabhalwa khona kutalwa kweluswane kwathi batala emadodzana nemathotsakade manje iBhayibheli kuphela liniketa kubhalwa kwebantwana labathathu batalwa ngu-Adam na Eva nalo kwakungukhayini Abela na Seth manje uma bonke bobathathu balabo babesilisa uma kwakude besifazane labatalwa bese kuthi ke ngesikhathi wesifazane kuphela Eva afa sivele sibantu sasiyokhawula kuba khona ngaso leso sikhathi ngoba yayingeke ibe khona indlela kubo ukuthi bebane sive lesibantu ukuthi sichubekele phambili ngoba kwakungeke kube khona besifazane labasalako Eva bekayokuba nguye kuphela kodwa nyabona abakubhali kutalwa kwabantwana bemantombatana eBhayibhelini ngakho-ke badzingeka babe nemantombatana ngalokufanako njengebafana manje umbhali omdzala lomunye webabhali basendvulo labamcwa kakhulu lesinabo Josephasi usho ukuthi bebanebantwana labangemashumi lasikhombisa na-Adamu na-Eva lomunye webabhali labadzala kunabo bonke bantwana labangemashumi lasikhombisa futhi bebangiko kokubili emadvodzana nemadvodzakati manje uma futhi-ke uma Khayini aya eveni lasenoda manje uma ucaphela lo mbhali bekakhaliphe sibili nakabhala lapho nicaphelele kuthi ukucaphune kanjani na e-Eden ngesikhathi bebanebantwana babo e-Eden manje hhayi ensimini yase-Eden lo mbhali bekakwadi lokho noma ngabe ngubani lolo bhale le nothi lapho uthite ngesikhathi u-Adamu na-Eva banebantwana babo e-Eden hhayi ensimini yase-Eden ngoba bebakadze bacoshiwe ensimini yase-Eden kodwa bebasolo base-Eden futhi insimi yase-Eden yayibekwe ngasempumalanga yase-Eden kodwa i-Eden yayinjengesigodzi selive noma ini noma sifunza bese-ke inodi yayingulesinye sifunza noma sigodzi selive lesisedute nayo manje umuntu kuphela Khayini lebekangaba naye noma amshade kwakuyodzingeka kube ngusisi wakhe lucobo bekafanele ngoba sinye kuphela silisa nesifazane lebebangavela kuso niyabona futhi wadzingeka ashade sisi wakhe lucobo manje loko kwakusemthethweni ngaleto tinsuku na-Isaka washada umzala wakhe lucobo wekutalana kwekucala Ribheka kumiswe nguNkulunkulu Sara bekangusisi wa-Abrahamu sisi wakhe latalwa naye hhayi ngunina ngeyise niyabona dzatse latalwa naye loyo u-Abrahamu alashada naye make lowehlukile kodwa babe lofanako ngakho niyabona kushadana ebuhlotsheni ngaleso sikhathi ngaphambi kokuthi umthombo wengadi wendiwe waba buthakathaka esiveni lesibantu kwakusemthethweni futhi kulungile manje akusenjalo uma beungashada nadzadzewenu namuhla futhi nibe nebantwana mhlawumbe bebangaba yebo-ke bebangavele bakhubateke nayo yonke into ngisho nangaphansi kuya kuwe kucala newesibili umzala bafanele nje bangashadani niyabona ngoba umthombo wengadi uyehla futhi wehle ube phansi kodwa kuphela-ke into Khayini lebekangayenda kwakuyoba kuthi ashade nasisi wakhe lucobo futhi ngulapho bantwana bebakhona lobeka wathola umkakhe waya eveni lasenode wase uyamade futhi kusukela lapho kuvela labantwana niyabona futhi uma nicaphela eluhlangeni lwakhayini kuvela emadvodza lakhaliphile eluhlangeni lwasethi kuvela emadvodza lakholwako nconze loko umvini wekulunga khona lapho labo lababili batala lona kanye nje luhlanga lesiphila kulo namuhla uma nitocaphela namuhla manje ekucedzeni lo mbuto nje lolo talo lwakhayini lusekhona nelutalo lwasethi lusekhona bobabili behla ngalokufanako nje bantwana bakakhayini kulapha e-Jeffersonville kusihlwa nebantwana bakasethi kulapha e-Jeffersonville kusihlwa njengoba umthombo wengadi uya ngekuba buthakathaka futhi uphuma kodwa lolo talo lusasolo lubambelele manje bukisisani bantwana bakakhayini bebahlala njalo futhi ngaphambi kwembubhiso ngaphambi kwekubhujiswa kwemhlaba kwasendvulo ngazamcolo bebabantu labakhaliphile sosayensi bafundzisi futhi bakholwa sibili kodwa kwakusicuku lesilahliwe niyabona na manje bukusisani bebafana nje neyise Khayini Khayini bekayindvodza lekholwako wakha li-altari lelihle futhi wenta lisondo lelihle futhi watama kulenta libukeke lilihle kwendlula leyo mishini lencane sethi lebekanayo endazi lapho benikwadi loko na impela wahlobisa li-altari ngetimbali futhi walilungisa laba lihle futhi walenta labukeka kahle wase wenta leli bandi lelikhulu lisondo lelikhukhumukile ngoba bekacabanga ukuthi beyangathola umusa uNkulunkulu ngikwenta njalo futhi abela waya ngale futhi wathatha liwundlu lelincane futhi waqala kulithonsela eti kweli-altari walibeka eti kwelidwala futhi walibulala futhi manje uma uNkulunkulu anebulungiswa uma konke lebekakudzinga kwakukukhonda Khayini wamkhonda uNkulunkulu ngebucotho lobukhulu nje njengoba enda abele bobabili bebacotho bobabili bebetama ukuthola umusa kuNkulunkulu. Kude ngisho namunye wabo bobabili bebabaphika inkolo, bebangibo kokubili ngekolucobo emakholwa kuJehova. Manje lapho loko kusinika lokuthide ukuthi sicabange ngakho. Labanye lapha kusihlwa angaze ngibabone, bantu angaze nginibone ngaphambilini. Kodwa ufanele ukuconze lokho, futhi kugcine lokho engcondweni yakho. Uyabona na, akunandzaba ukuthi ukholwa kangakanani. Lokho akukahlangani ngalutho nako. Ungahle uhlale esontweni, ungahle ube ecotho sibili, kepha usasolo ulahlekile. Uyabona na, futhi wena uthi, yeboke, wena uthi, belusi bethu bangilabakhaliphe kunabo bonke. Beta ngemasemina ukuthi bathole imfundo lendlula yonke. Babo siyazi betenkolo, bathi yonke iscience yetenkolo, nakanjalo njalo. Futhi bakhaliphile, baceceshiwe, yona kanye nje labakhethwe kwendlula bonke lesadiko ngabo. Futhi bebangaba ngulabalahlekile. Niyabona na? Manje Khayini eluhlangeni lwakhe beba wonke bakholwa sibili, bantu labadume kakhulu, futhi bebabo sosayensi nabodokotela nebakhi nebasebenzi nemadoda lakhaliphile. Kodwa lonke lolo talo lwencwajwa kusuka kuKhayini kwehle njalo. Futhi eluhlangothini la Abeli bebangesibo bakhe, futhi bangesibo nebafundzisi noma indoda labakhaliphile. Beba cishe bathobekile luhlobo lobafuyi betimvu nebalimi labancane lebebahamba ngamoya nje. Manje iBhayibheli lathi akusekho kulahla kulabo laba kuKristu Jesu labangahambi ngekwenyama kodwa ngamoya. Indvodza yakamoya inemphefumulo wakamoya longeke ufe, nemuntu longekwenyama unesimo lesimkakile senkolo, futhi ufuna kukhonda nakanjalo njalo. Kodwa ungekwenyama, hayi longakholwa kodwa likholwa lenyama. Futhi kwaba luhlobo lolwayuliwako. Manje kusukela lapho Khayini wahamba wase ushada umkakhe eveni laseNod. Manje akusho ukuthi sethi washada abani noma labanye bashada. Nendlo lenhle kakhulu yaloko kwathi kuthi Khayini ashada sinempendulo kuko. Ngoba wathingeka ashade nasisi wakhe noma nakungenjalo kwakuyoba ne bebangekho labanye futhi besifazane emhlabeni, kodwa nje bebafanele bavele kuEva. Bekangunina wabo bonke labaphilako, loko kukuthi bonke bantu lobekaphila bekangunina wako. Kungaleso sizathu ukuthi beka leli gama lelithi Eva lisho ukuthi make walabaphilako. Ngako wefika wase utala lomntwana, futhi Khayini washada nasisi wakhe luqobo. Kungaba nguyona ndlela lekuphela lebe ngingabona ngayo kuko. Ngako kwakunebantu baphila ngalolo suku liciniso. Niyabona na? Yebo-ke, futhi ngesikhathi Adam na Eva baba nebantwana babo e-Eden. Manje bukusisani ngulowo lombutho. Ngesikhathi baba nebantwana babo e-Eden, ngabe babakhona yini labanye bantu emhlabeni ngalesikhathi lesi na? Cha. Ngako-ke kuGenesis 5:16 uyabona Khayini wahlala eveni laseNodi futhi wamathi umkakhe impela. Niyabona na? Lowo nguGenesis wekucala lapho adala khona umuntu ngemfanekiso wakhe lucobo lobekangumzimbazulu. Futhi kuGenesis wesibili wenda umuntu ngeluthuli lwemhlabathi lokwakusidalwa lesingumuntu lesinaso manje. Bese-ke kusesithathu kwakubuwa futhi wakhahlelwa wakhishwa ensimini yase-Edeni. Base-ke bantwana badala abantwana. NaKhayini wathatha umkakhe wase uhlala naye eveni laseNodi ngephandle ngoba uNkulunkulu besamehlukanisile enhlanganyelweni nemnakabo lucobo ngenxa yokufa kwa-Abela. Futhi ngulowo laba naye sisi wakhe lucobo futhi washada naye. Ngiyona ndlela lengingahle ngayo cobo lwami lengingayibona ukuthi washada kanjalo. Manje kuthiwe futhi ngiyethemba ukuthi bangani bami labangemakhalathi losekhathi lapha batongicolela ngalokuphawula lokho ngoba akukalungi mbamba. Bekucala ukuthi ngike ngihlangane nalomunye empilweni yami emva kokuba sengiphendukile ngahlangana nemnakethu George the Ark nabo endasi lapho. Futhi ngangihamba nenkosi yangiholela endzaweni lencane futhi bebacoca ngalapho kwavela khona umuntu lolikhalazi. Futhi bebatama kusho ukuthi umuntu lolikhalazi ukuthi Khayini washada silwane lesifana nenkawu futhi lapho kuvela sive semakhalazi. Manje liphutha lelo mbamba, liphutha lelo. futhi ungalokothi ukumele lokho ngoba kwakungekho khalathi noma lomhlophe noma kuphi lokunye lokwehlukile sive sinye nje sebantu kuzamcolo kwase ke emva kwazamcolo nemboshongo wasebhabheli ngesikhathi baqala uhlakadeka ngaleso sikhathi lapho base bathathe khona imibala yabo nakanjalo njalo bonke bavela esihlahleni lesifanako kunjalo impela Adam na Eva kwakungumake nababe ngekwasemhlabeni waso sonke sidalwa lesiphilako setidalwa leti bantu letake tabasemhlabeni kunjalo lomnyama lomhlophe lomphofu lonsundu lomthubi noma ungaba mbala muni leyo ngiyo mbamba indzawo lohlala kuyo nendlela kuthi ufana nje ngicabanga ukuthi ngingakuvakalisa lokhu ngisesekuko bantu lapha manje kuloku bandlululana nemithetho netinto labakushayako ngicabanga ukuthi kuba uphukuphuku ngikucabanga kanjalo sibili lalelani yekelani labo bantu nje bodwa bayakwathi labakufunako unkulunkulu wenda umuntu lolukhalathi futhi uyajabula ngako mbamba kube unkulunkulu wangenda likhalathi bengidojabula ngako kube wangenda umuntu lonsundu bengidojabula kube wangenda umlungu ngiyajabula kube wangenda umuntu lomthubi bengidojabula unkulunkulu wasenda ngemibala yethu futhi wasenda ngalendlela lebekasifuna ngayo futhi sonke sibantwana bakhe impela futhi bebangakafanele baphikisane futhi bachubeke kanjalo lokho kuliphutha kwenda lokho abakafanele bakwende unkulunkulu wasenda indlela lesikufuna ngayo nelikhalazi alifuni ukuphuma lapha bese lephula situkulwane salo noma umbala walo bese liuhlanganisa nalomhlophe nayo yonke into kanjalo angilisoli lona angilisoli umuntu lolikhalathi linetinto ngisho umlungu langenato impela kunjalo impela nankulunkulu akahlosi kuthi babe ngaleyo ndlela yebo ke bukani umuntu lolikhalathi unebuntu ngalo loko umlungu langenabo unenhlanhla yokuhamba ajabulile lethemba nkulunkulu futhi nje liyekela konke lokunye kuhambe noma ngabe linako noma ngabe alinako lijabulile noma kunjalo ngingathanda kuba nayo yonke incumbi yaloko kusihlwa impela bengingathanda yebo ke linako loko ulifa lalo akafuni ukuhlanganisa nalesinye sive futhi akwephule akukhiphe kanjalo kunjalo impela ngicabanga ukuthi lo thathe endasi lapho eShreveport wenda lesinye sethi Paulo lesihle kwendlula tonke lengange ngadive empilweni yami wenda si Paulo futhi basifaka ephepheni wenyuka wathi indlela letinto leti hamba ngayo ekhathi lapho kulolu bandlululo angifuni bantwana bami baye esikolweni ngale esikolweni sebelungu wathi bangeke bathole ukuthi banakwe ngendlela bebanganakwa ngayo kube bebanathishela lolikhalathi lo wesifazane ungwesifazane lokhaliphile bekati ukuthi bekakhuluma ngani bathola imfundo lengcono kunjalo impela ngakho ngicabanga ukuthi bantu benta lokuliphutha ngekwenta lokho bese ke bathi Cain na Abel nalokunye kanjalo cha mina umzana libala lalingakaphathelani ngalutho nako ngumoya ngekhathi kwalapho lophathelene nako kunjalo impela ngakho Cain wamathi umkakhe nalowo kwakungusisi wakhe futhi ba wamthatha wamyisa evenda senodi futhi lapho kuvela tive letinkulu temhlaba bosonkhulu netikhondi futhi cabanga nje namhla mngani mani nje futhi ucabange nje umzuzwane ukuthi kunemashumi etinkulungwane letiphindwe kamashumi etinkulungwane tetinkulungwane netinkulungwane tetinkulungwane empeleni tebantu labahamba lisonto labacotho nje futhi labatehlukanisele kulelo bandla labangaba ngibo lowo nje ulahleke ekhashane nje njengoba bekanjalo Cain nabona na uNkulunkulu lonqomako uNkulunkulu lokhethako nabona na uNkulunkulu loyephana sihawu lubumba lungeke lwasho kumbumbi ngumbumbi etikwe lubumba kunjalo manje nangu lomuhle lolandzelako lapha kuPetru wesibili sahluko sesibili ivesi lesine sahluko sesibili ivesi lesine lona libhayibheli lofuna kuvula kule mibhalo masinyane esibili ngisayifunda uma nifuna naloko ukuthi kungisida ngalapha sisathola lombuto manje kulokhayini na kanjalo njalo uma loko kungakwenelisi manje sinikete nje sitojabula manje Petro wesibili sahluko sesibili ivesi lesine ulungile mnumzane naku lapha sikhona Petro wesibili sahluko sesibili ivesi lesine Ngoba uma uNkulunkulu angatiyeke la angatingelosi letona kodwa wathi phonsa phansi esihogweni pho Kristu washumayelelani emimoyeni lesekuboshweni kuPetru wekucala sahluko sesithathu livesi leshumi nemfica. Manje sina Petru sahluko sesibili livesi lesine kucala. Kulungile. Ngoba uma uNkulunkulu angatiyekelanga tingelosi letona, kodwa watiphonsa phansi, phansi esihogweni. Futhi watinikela emaketaneni ebumnyama kuthi tigcinelwe kwehlulelo. Manje asithole kuPetru wekucala. Lowo nguPetru wesibili. Petru wekucala sahluko sesithathu livesi leshumi nemfica. Lalelani lokho. Naku lapha sikhona. Bona lapha. Lena isandza kungena nje. Nguleso sizathu ngingakayibhali. Kanti futhi wahamba futhi wayoshumayela imimoya lesekuboshweni. Oh yebo, naku la sikhona. Asicale phambidlana kwaloko livesi lelishumi nesiphohlongo ngoba Kristu naye wake wahlupheka kanye ngetona lolungile ngenxa yalaba angakalungi ukuthi asiyise uNkulunkulu abulawa enyameni kodwa aphiliswa emoyeni ngawo lahamba futhi washumayela imimoya lesekuboshweni ngalesinye sikhathi bebangalaleli. Mngani wami lothandzekayo, uma nje bewutofunza leli vesi lelilandzelako futhi lapho kuyakuchaza uyabona na kulebe bakadze ngaletinyeti khathi bangalaleli lokwathi lapho kubekethela kwaNkulunkulu kwabalinza etinsukwini kaNowa lapho umkhumbi usakhiwa lapho ngawo labambalwa lokuthi imiphefumulo lesiphohlongo yasinziswa ngawo emantini niyabona na. Manje uma ndochaphela ekhathi lapho ngicabanga ukuthi lo mshumayeli unalomunye lose info lekulelo layini utophendula kamvanyana Petru wekucala kwesine noma sahluko sesibili livesi lesine uma nicaphela ngoba uma uNkulunkulu angayekelanga ingelosi lipelwa kanjani lelo gama lelithi ingelosi na luhlavu loluncane lo n ngiyabona na manje ngalapha le mimoya lebeyise kuboshweni lengaphendukanga ekubeketeleni kwetinsuku taNowa tingelosi letifanayo kwakubantu tithunywa bashumayele akatiyekelanga tingelosi. Benathi yini ukuthi leli gama lelithi ingelosi livela egameni lelithi sithunywa. Bangakho lo wathi ngokuthi ingelosi sithunywa. Impela ingelosi sithunywa. Futhi akatiyekelanga tingelosi, niyabona na. Nangalapha kumaHebheru, niyakhumbula ukuthi sendlule kuko emavikini lambalwa lendlulile. Tingelosi. Nangale kumahe esambulweni. Kuyo ingelosi yelibandla laseSadese, bhala letinto leti. Kuyo ingelosi yelibandla laseFesu, bhala letinto leti. Kuyo ingelosi yelibandla. Niyakukhumbula lokho na? Futhi sihlehla ne ligama lelithi ingelosi, futhi kusukela kusichaza amagama. Futhi sithola ukuthi lokho kusho sithunywa. Bekungaba sithunywa emhlabeni, sithunywa lesingethulu kwemvelo. Leli gama lelithi ingelosi. Ngakho kulesimo lesi kube besitothatha sichaza amagama ilexicon bese sihlehla nalo nitobona ukuthi licala etithunyweni tithunywa tekucala niyabona uma angatiyekelanga ngoba uma uNkulunkulu angazange atiyekele tingelosi letonile niyabona na netidalwa letingetulu kwemvelo niyabona na emva kwekulinzela. Manje bukusisani wathi uma angatiyekelanga tingelosi letona kodwa watiphonsa phansi esihogweni futhi watinikela emaketaneni ebumnyama kuthi tilondolotelwe kwehlulelo. Ngakho-ke bukani ngale kuPetru wekucala lapha futhi sahluko sesithathu livesi lelishumi nemfica. Bukusisani ukuthi loku kufunzeka kanjani manje. Ngoba lahamba ngawo futhi wayoshumayela imimoya lesekuboshweni. Labangazange balalele ngaletinyeti khathi. Lapho kwake kubekethela kwaNkulunkulu kwabalinza etinsukwini taNowa. Niyabona, kwakuthi thunywa talolo suku, tithunywa. Lapho umkhumbi usakhiwa, lapho khona lokuthi imiphefumulo lesiphohlongo yasinziswa ngawo emandi. Manje, uma ndochaphela ngesikhathi leto didalwa tisezulwini, manje ngale esambulweni selishumi nakunye, noma sahluko sesikhombisa, ngiyakholwa, noma cha, sahluko selishumi nakubili. Uniketa sithombe sewesifazane lomile, inyeti isenhloko yakhe nelilanga, noma lilanga lisenhloko yakhe, nenyeti ingaphansi kwetinyawo takhe. Nadrako lobovu wema kuthi ashwabutsele umntwana masinyane nje angatalwa, futhi wathatha umsila wakhe, wase udonsa kwesithathu kwetinkanyeti telizulu, wase utiphonsa emhlabeni, nekuqaphelile loko na. Manje loko akusho kona ukuthi Sathane unemsila lomudze lahuka ngawo bantu abathongolotele. Kodwa ngulendzaba leyo layisho wase udonsa ingcenye yesithathu yaleto tinkanyeti. Leto tinkanyeti tatiyintalo ya-Abrahamu. Abrahama wathi, "Oh, uNkulunkulu watshela Abrahama, buka etule emazulwini, bese ubala tinkanyeti uma ungakhona. Wathi angikhoni kuwenda, wathi kanjalo ungeke wakhona kubala intalo yakho, tinkanyeti. Ngubani inkanyeti yekusa lekhatimulako na? Jesu waseNazaretha, lekhatimula kwendlula konke lokwake kwahlala enyameni yemuntu. Uyinkanyeti yekusa lekhatimulako, futhi uyintalo ya-Abrahama, itanga Isaka. Futhi thine singulabafile kuKristu, sithatha intalo ya-Abrahama, futhi sidindlalifa ngekwesethembiso. Ngako, tinkanyeti ezulwini tatimele imimoya yemuntu lapha. Futhi ngesikhathi Drago lobovu, iRoma, ngaphansi kwekuhlupha kwayo, wasingatha lokubili kulokuthathu kwe, noma kunye kulokuthathu kwetinkanyeti, wase utiphonsa phansi. Loko kwakungesikhathi kubethelwa inkosi yethu Jesu, ngesikhathi bamala, futhi beka, futhi bamkhiphela ngaphandle, futhi bangadihlanganisi ngalutho naye. Ngulapho-ke leyo ngxenye yesithathu yetinkanyeti yetingelosi, didalwa letitingelosi. Ngiyabona, emtimbeni wakho ngekhathi kwakho, sinalomunye umbuto kuloko, ngalokuconze ngco, kuphendvula kangcono. Ngako uma lingekhathi lakho ngumoya, lomunye umuntu, lingaphandle lakho ngumuntu munye, lingekhathi lakho ngulomunye umuntu, ngako lingekhathi lakho lingulokungetulu kwemvelo, lingaphandle lakho likwenyama, ngiyabona na. Nalesi dalwa lesi, uma uholwa ngumoya, nguNkulunkulu, wena waba sithunywa saNkulunkulu noma ingelosi, sithunywa saNkulunkulu, ingelosi yaNkulunkulu, ngilona lelo gama lelifanayo, ungeke ulehlukanise, sithunywa saNkulunkulu noma ingelosi yaNkulunkulu. Futhi nguyiphi lene ligunya lelikhulu kunawo onke na? Ingelosi evela ezulwini noma ingelosi lesepulpiti na? Nguyiphi lenalo na? Ingelosi lesepulpiti. Paula wathi, uma ingelosi levela ezulwini, ifika bese ishumayela lelinye livangeli, kini kunaleli lesengivele ngilishumayelile, ayibe ngileqale kusiwe. Ngako ingelosi legcotshwe ngamoya loyingcwele nangelivi ima eceleni kwaNkulunkulu. Kunjalo, ezulwini ligunya layo, onke emandla ezulwini nasemhlabeni anikethwe esandleni sami, hambani, futhi ngitawuhamba nani, noma yini leniyibopha emhlabeni, ngitayibopha nasezulwini. Loko lokukhulula emhlabeni, ngitakukhulula nasezulwini. Oh, uma libandla lelingcwele lelikhulu kuphela, lalwaconzile emandla alo ekwenta letintho leti, kodwa kunalokuningi kakhulu kungabata nekwesaba nekuthuthumela. Limangele kuthi ngabe kuyokwenteka yini. Bekungenteka nje. Kuphela nje uma loko kusekhona, libandla lingeke lize lime mpo. Futhi, uma konke kukhuluma ngekwesaba kunyamalala namoya loyingcwele, asekulawuleni ngalokuphelele kwelibandla. Khona-ke konke kwesaba sekuphelile. Nalelo bandla linemandla, niyabona na. Ngani, banayo yonke into leli zulu. Kubesekela, mange banxusa isihlalo sebukhosi. Impela, linxusa laKristu lineligunya, nayo yonke into leya Kristu iyalelo nxusa. Futhi wathi, hambani niye eveni lonke, nibofakazi bami emva kokuba moya longcwele sekefikile etikweni. Futhi yini fakazi, linxusa, utofika futhi afakaze lokuthithe. Onke emandla elizulu asetandleni tenu ngqo. Oh, sihlaleleni na? Nelibandla liyinyumba. Futhi sihlethi salala. Kungenxa yokuthi asiticondzi letintho leti. Manje imiphefumulo leyayisekuboshweni lengaphendukanga. Yayingesito tidalwa letitingelosi. Letatikadze tikadze tehliselwe phansi ngesimo setingelosi. Kodwa kwakuyimimoya yaleto didalwa letitingelosi letawa ngaphambi kwekusekelwa komhlaba. Emuva lapho ngesikhathi imbi iqhubeka ezulwini, naSathane naDrago balwa, kwase kuthi noma Mikhayeli naDrago balwa naLusifa. NaLusifa waphoniselwa ngaphandle nabo bonke bantwana bakhe, yonke tetingelosi lebekati dukisile, naleto tingelosi tifika emhlabeni, futhi tase tifika kuthi tibe ngumuntu, futhi ngesikhathi tikwenda kungaleso sikhathi emadodzana nkulunkulu, la abona khona kuthi emadodzakati emuntu yayinhle, ase athathela abafati. Angemadodzana nkulunkulu, wonke umuntu lotelwe kulo mhlaba uyindodzana yankulunkulu. Kungakhathaleki noma ngabe usoni noma uyini, uyindodzana yankulunkulu. Udalwe ngemfanekiso wankulunkulu, kwendelwe tindvumiso tankulunkulu, udalwe ngaleyo ndlela. Kodwa nkulunkulu ekucaleni bekati ukuthi ngibani lobekati omemukela, nekuthi ngibani lobekangeke amemukele. Ngawo ke wakhona kumisela ngaphambili noma hayi kumisela ngaphambili kodwa ngekwati phambili bekakwati kusho kuthi ngubani lobekade osinziswa nekuthi ngubani lobekangeke asinziswe ngoba bekade kuthi ngumuphi umuntu lobekade othatha muphi wona umoya naleyo mimoya levela esihlalweni sebukhosi kaNkulunkulu futhi ume embikwe esihlalo sebukhosi kaNkulunkulu futhi iphila netigitsigitsikati netigitsigitsikati nesikhathi lesiyiminyakanyaka ngaphambi kokuthi live like licale futhi ebukhoneni baNkulunkulu ucabanga ukuthi akukho lekwadiko ngekukhonda na futhi yehla futhi ingena ngcoko umuntu futhi ikhonda uNkulunkulu impela ikhonda uNkulunkulu futhi inelwadi ngaNkulunkulu futhi ikhaliphile futhi inebucile futhi ifundzile sonke sikhathi kodwa uNkulunkulu wayala kusukela ekuqaleni ngako ke bangani bulunga belibandla noma kwati kwescience letsite enkolo noma indlo letsite ayikaphathelani ngalutho nalo kuthi wafanele kube yingati yaJesu Kristu nekutalwa lokusha loku kujoyinisa naye njengemuntu munye nako lapho khona uNkulunkulu ekuqaleni ngesikhathi athi kuthi besilisa nebesifazane wendiwa waba munye hayi babili bendiwa baba munye behlukaniswa lomunye wafakwa enyameni nalomunye wafakwa kumzimbazulu bekakwati lokho ngako kude ngikufakazele lokho kini ngesikhathi uNkulunkulu endawo esifazane akazange athathe lolunye luthuli wase umenta njengoba ende lowesilisa wakhipha lubhambo eluhlangothini lwa-Adam wase uba ngumkhichito lovele muva wewesilisa ngoba uyingcenye yakhe niyakuthola manje na niyabona na nako lapho khona nato ke letingelozi naNkulunkulu namoya lohlangene naNkulunkulu ungumoya munye kunjalo manje lo moya waNkulunkulu lohlala ebandleni ngumoya lovela ezulwini uNkulunkulu lawathi ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba lowala emanga adevela nalo moya wathingeka wembathe umtimba wenyama kude ukuthatha tivivinyo takhe wathingeka abe inyama njengoba kwenta lena leminye futhi yonke yafakwa ejokeni lelilinganako futhi uNkulunkulu ngekucala wathi lemimoya leyayitokwenta naleyo lebeyingeke ikwenta nako lapho khona devel uhlakaniphe kakhulu angadukisa nalabakhethiwe uma kungenteka ngako labo moya letingelosi leti letashumayela wawusekuboshweni tingelosi uma nitokucaphela lapha ngu-en lomncane lokusho umuntu tingelosi tithunywa lapha emhlabeni yona nendlela kuphela letatingona ngayo kwakungaba kungakholwa nendlela letinetinkholo letingetato futhi athi ukholwanga umlayeto waNowa athi ukholwanga umlayeto waEnoch futhi tawala umlayeto wabo futhi talahlwa libhayibheli lathi talahlwa Enoch waprofetha kuto wathi inkosi itanethi ngulungale letilishumta labangcwele bakhe futhi baprofetha naNowa wakha umkhumbi futhi bathi umgiciki longcwele uluhlanya ayikho indlo lethiwa imvula letako futhi iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili yachubeka futhi bekanenkolo leyayinensinziso kuyo kwakukhona indlela yekuphunyuka leyendiwa kodwa bebenelisekile esimeni sabo nguleyo ndlela lokungayo namuhla futhi umuntu benelisekile esimeni sabo kodwa ikhona indlela yokuphunyuka naleyo ndlela ingaJesu Kristu amen nako lapho khona sivele sifanako imimoya lefanako futhi embeleni bebangumuntu lokholwako bakholwa kakhulu kodwa baphuthelwa sifungo sesivumelwano kunjalo nanamuhla umuntu uya ebandleni futhi ajoyine emabandla lamakhulu futhi adame kuba ngumuntu lodume kakhulu kunabo bonke edolobheni uma bafuna ukujoyina libandla bathola lelikhulu kwendlula onke edolobheni lelingcono kunawo onke nalelicatshangwa kangcono edolobheni balugeja khashane kanjani lubito lwabo baligeja khashane kanjani indlela kuphela lo wonke wathi ngayo Jesu Kristu kungesambulo sakamoya hayi ngescience yetenkolo nekuthi ulidadisha kangakanani iBhayibheli noma uba wescience yemaKristu iMethodist fakazwa kaJehova noma ngabe uyini akunandzaba ukuthi uyini awuyuze ukwati ngelive ngumoya waNkulunkulu lomembulako kuwe sambulo sakamoya ngesikhathi Adam ensimini yaseEden na Eva ngesikhathi labo bantwana bakhishelwa ngephandle naku kufika Kayini nescience yetenkolo lekahle wathi uNkulunkulu ufanele athi kuthi senda lokhu ngalokwendlula kwendlula konke kwenhlitiyo yami ngitokwakha li altari lelihle ngitobeka timbali kulo ngitobeka titselo kulo ngitolenda libukeke kahle impela ngingamenda avume uNkulunkulu ngaloko futhi ngimende athi kuthi ngicotho enhlitweni yami beyacinisile mayelana nekuhamba kwelivi uNkulunkulu bekafuna kukhonda waya kuyokhonda wenda indzawo lenhle kukhondela kuyo lenkulu icathedral lenhle njengoba bayibita namuhla futhi wayenda kahle wayakha kahle wase ufaka ialtar kuyo bekangesuye umphiki inkolo kodwa abela ethi kwelivi laNkulunkulu kwakungekho bhayibheli lelalibhaliwe ngaleso sikhathi kodwa uNkulunkulu wembula kuye kuthi kwakungesiso sithelo lesasikhipha ensimini yase-Eden kwakungesiwo emahabhula Adam na-Eva labawadlako impela kwakudinto telicasi letathi behlukanisile futhi tabehlukanisa futhi athi kuthi bese bangilabafako nangengathi ya-Adam nangengathi yenyoka leyakucala lokhu abela ngesambulo saNkulunkulu wahamba futhi wathola liwundlu futhi walinikela naNkulunkulu wathi ngiloko-ke impela ngesikhathi behla entabeni yokuguculwa simo Jesu wathi umuntu uthi mina indodana yemuntu ngingibani na labaye bathi unguMose nalabanye bathi ungu-Eliyase nalabanye bathi unguJeremiya nalabanye bathi ungulowo mprofeti wathi kodwa nine nithi ngingubani na Petro wathi wena uNkristu indodana kaNkulunkulu ophilako wathi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba inyama nengadi akukakwembuleli lokho bukusisani akusesiko ngencwazi akusesiko ngesikolwa awuzange ukufunde kusemina uthi akukho umuntu lokutshele kona inyama nengadi akukakwembuleli lokho kodwa babewami losezulwini ukwembulele lokho futhi ethi kwaleli dvala ngidawulakha libandla lami nemasango eHaydes angeke alehlule nako lapho khona nalo libandla laNkulunkulu ophilako ngilokoke ethi kwalelo bandla ethi kwaleso sambulo lelibandla lelakhelwe kuso sambulo saNkulunkulu uNkulunkulu lasembulile ukuthi Jesu Kristu uyindodzana yaNkulunkulu futhi umemukele njengemsindisi loconzene nawe wendlulile ekufeni wangena ekuphileni namoya loyingcwele uyanyakata futhi usebenta emalungeni alomtimba naloke libandla akunandzaba ukuthi liphuyile futhi kusemishini futhi nime ngephandle ngaphansi kwesihlahla sesipheshula nzawana thide noma ngukuphi uma kusendlini yalomunye emhlanganweni wangansense akunandzaba ukuthi bekungaba kuphi buhle netindvo akumjabulisi uNkulunkulu bucotho benhlitiyo ngesambulo futhi Jesu Kristu lasethulile njengendodana yaNkulunkulu umsindisi wethu loconzene nathi amen Hey si awutitholi lethi tihamba tendlula kanjalo litothithola na nabo labo laba ngalapho aya khona tingelosi tithunywa labo bashumayeli labo tihlakaniphi leto tithunywa letingakholwanga ngesikhathi Noah ahamba kuyoshumayela kubo futhi wabatshela ngani wotani ningene kulomkhumbi bathi lalela lomgicike longcwele lalelani lolo hlanya ngani akukho mvula ngibantu wake weva indlo lenjalo na ngani he asinawo emabandla na asisibo labakholwa kona ngani bebakholwa Jesu wathi kwakuyoba situkulwane lesasisandza kwendlula ngaleso sikhathi leso situkulwane sasitophinza futhi ngaphambi nje kwekubuya kwakhe njengoba kwendeka emihleni yaNoah yoba njalo kubuyeni kwendodzana yemuntu ngoba bebadla banatha bashada benziselana bebana rino inevada ngaleso sikhathi ndzawana thide bebanato tonke tinhlobo tembhetho labanato namuhla babuthana futhi bagcabashula futhi bahlekisa bahalatisi nakanjalo njalo banesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa baphika liciniso sibili sivumelwano umlayeto weMusa uNkulunkulu enda indlela yakhe futhi anika abantu sivumelwane sakhe kuthi bekakhona kanjani kuphunyuka wawunensinziso kuwo insinziso kwakuyindzawo yekuphunyuka yini lesidzinga ngensinziso na namuhla abantu bathi asiphili yini ngaphansi kwesimo sahulumende wentsandvo elinyenti na yini lesidzingako na angikhathali kuthi sinesimo sahulumende wentsandvo elinyenti lengakanani lesiphilako sidzinga ingadi yaJesu Kristu kunjalo sidzinga Kristu ngiyasithokotela simo sahulumende wentsandvo elinyenti loko akaphathelani nensinziso yemphefumulo Impela labo hulumende labo bayawendlula naso sonke sive siyowendlula. Futhi ngime nge lapho bofaro bemakhona futhi ufanele ukhuphe emafiti langemashumi lamabili ngaphansi kwemhlabathi ukuthi uthole tihlalo tabo ebukhosi lapho tisethi khona bonke bofaro nemibuso yakhe yalomhlaba nato tonke tindvo tawo letinemaphutha tiyowehluleka futhi tihambe kodwa Jehova uyobusa inguna phakathi ngoba uNkulunkulu longafi sime ethi kwelidwala leligcinile leli uKristu Jesu ngoba yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako khathali noma ngabe ku imibuso iyovuka futhi yehluleke kodwa oh akukho lutho angikhathali noma ngabe ku noma yini akukho lutho lolukhona akukho lutho lwesikhathi lesitako lutho tindlala noma tingodi letimatima noma yini lenye lokungake kuke kusehlukanise nalolo thando lwaNkulunkulu loluku Kristu Uma umuntu atelwe ngumoya kaNkulunkulu sewusidalwa lesingase siso sesikhathi kodwa usidalwa seliphakathi amen wendlulile kufeni wangena ekuphileni wendlulile sewendlulile esimeni sesikhathi wangena eliphakathini angeke abhubhe naNkulunkulu wafunga ukuthi uyomvusa insukwini tekugcina ngako bangaba nawo onke emabandla enu lamakhulu nato tonke tikhatsi tenu letimnanzi nako konke lenikufisako futhi nisho emahlaya enu lamabi futhi nibe nemidlalo yenu yebhanko nemasobho enu akusihlwa nayo yonke lenye into lenifunako futhi nibe nemshumayeli lofundzile emelapho mhlawumbe angenda umsebenzi longcono kuko kunalabanye balabafana labadzadlana longathi ngisho bo ABC babo kodwa nginitshela liciniso ngingamane ngibe nemfana lobe kangamathi ABC wakhe ukuthi angishumayele lobe kathi Kristu kunabo bonke labo siyazi bethe nkolo labakhulu lokhona nato tonke timfundo tenu lobe kungacatshangwa ngato impela endasi lapha eKentucky kungesiko kadzeni umfana lomdzadlana lobe kangakwathi ngisho nekufunda ligama lakhe luchopo wathi inkosi yambida ukuthi ashumayele futhi bekafuna indlu yesikolwa ngani tikhulu tatingafuni ukuthi ayithole lo munye umshumayeli omkhulukati wefika ngalapho nesibambo egameni lakhe kanjalo lo munye lomkhulu udokotela wetebu uNkulunkulu ngani bamnika sikolwa impela wabamba imvuselelo yemaviki lamabili kungekho namunye umphefumulo neyise wabuyela emuva wathi manje mnikeni ngingumtheli wemthelo nginelilungelo lokuthi umfana wami anikwe sona nemfana wami ufanele abe naso naye ngako wabuyela emuva kuyothola futhi wababuda bathi yeboke sitomnika sona lokungenani busuku lobubili futhi bachubeka futhi bamnika sona busuku lobubili futhi ngalobo busuku lo mfana lomdzadlana wasukuma lapho futhi bekakwathi ngisho nekufunda iBhayibheli bekafundzelwa ngolomunye sifundo sakhe kodwa ngesikhathi ahamba aya ngembili bekagcotshwe ngamoya longcwele futhi ngesikhathi ashumayela cishe emashumi lamabili eta ealtari nalowo mshumayelo ongwesifazane wahamba akhala endleleni yakhe aconze eCalvary ealtari impela mnakethu akusiko akusiko ukuthi watini ukuthi ngibani lo matiko ngilowo umcondo kubita lokho ke kubita kwati Kristu umati yena kukuphila kumala kukufa Kuphuthumela nje kuleminye imibuto yethu imibuto manje loya endase George ngabe yini la matshe lase ameleni esambulweni semashumi lamabili nakunye livesi lekushumi nemfica nelemashumi lamabili na uma nifisa ukuthatha sikhathi ukuthi nivule emabhayibheli enu lesingenaso sikhathi lesinenka kakhulu manje kodwa ngitowetama kuyiphendvula masinyane sambulo semashumi lamabili ngikholwa ukuthi semashumi lamabili nakunye livesi lelishumi nemfica nelemashumi lamabili Yebo, kulungile. Ekhathi lapho nitothola ukuthi beyakhuluma ngematshe lelalisesakhiweni. Nalamatshe bekadisekelo. Uma ndocaphela, ngikholwa ukuthi likhona lapho nakethu Neville. Futhi litshe ngalinye lalisisekelo. Akukho nalinye litshe lelisisekelo nalamanye. Kodwa litshe ngalinye lalisisekelo. Litshe ngalinye lalisisekelo lesimile. Futhi kwakunematshe lalishumi nakubili. Futhi uma nicaphela lawo matshe lalishumi nakubili, aniketa ngalinye ekucaleni kucala ngeJasipi neSadiyu nakanjalo njalo, umelele litshe ngalinye. EBhayibhelini lapho ndothola ukuthi lalibitwa ngematshe lathide, lamanye awo ehlukile kancane. Anikake nive ngalo. Uma ubuka emuva kusichaza amagama uthola ukuthi litshe lelifanako, ligama lelehlukile nje. liguquliwe.
But it starts out with Jasper. Jasper was a star.
Kodwa lisuka liqale ngeJasipi. IJasipi beyilitshe la Benjamin noma litshe le indvodzana yokuqala Ruben. Litshe lokuqala kwakunguRuben. LokwakuyiJasipi. Litshe lokugcina kwakunguBenjamin. Litshe lokugcina ngetulu. Manje lamatshe lalishumi nakubili isekelo lesabekwa ethi kwawo lawo matshe lalishumi nakubili bekalenga esembathweni sesifuba sa-Aaron futhi bekamelele bekangumpristu lomkhulu walethi ivelethi ngalinye lamatshe ato ekutalwa lisekhathi lapha kule lesembatho futhi ngesikhathi bantu babona lesembatho bachonza ukuthi Aaron bekangumpristu lomkhulu waleso sive sonke ngesikhathi sebabone leli tshe lekutalwa likulesembatho manje ngesikhathi sithola manje ekuseni emlayetweni weminakethu neville futhi njengetikhathi letiningi bebaletha i-Urim Thumim ngiyayibona ishiwo ebhayibhelini njengendlela lebebadi ngayo ukuthi ngabe umlayeto wabo wawuliciniso noma cha lawo matshe uma bahamba bayosho ukuthi indvodza ithi 10 umprofeti aprofetile nalawo matshe onke bekakhombisa kukhanya kanye kanye kwenta incumbi yekukhanya lokwakuthatha isafiri nejasipi nerubi nawo onke lawo lamanye ematshe akhombisa kukhanya kwawo kwenta lomkhulukati umbala munye wemusho wenkosazana lowacubanisa yonke intfo ndzawonye manje namuhla ngesikhathi leyo Urim Thumim isuswa nalobo buphristu manje leli bhayibheli leli liyi-Urim Thumim yankulunkulu namuhla futhi uma umshumayeli ashumayela akukafanele nje kube yindzawo yinye lencane lapha futhi nguloko kuphela labeka etikwako emathemba akhe fanele kube libhayibheli lonke likhombisa umlayeto umuntu lawushumayelako nguleyondvo hhayi nje indzawo yinye bese uthi yebo-ke libhayibheli lisho lokho impela liyishota incumbi tetindlu kodwa ufanele ukwende konke uhlanganiswe ndzawonye futhi umoya wankulunkulu ufika bese ungena evini likubeka likuhlanganise konke ndzawonye bese kukhombisa kukhanya kunye lokukhulukati naloko kukhanya kungujesu kristu amen manje lamatshe lalishumi nakubili kwakuthi isekelo letilishumi nakubili lelasuka lacala kurubeni nagadi futhi kwehle njalo kuye kubhenjamini tive letilishumi nakubili ematshe lalishumi nakubili nalawo matshe ethempelini ejerusalema lensha yasezulwini sisekelo ngasinye siyobekwa etikwalomunye wabokhokho manje bukisisani niyawacaphela la matshe manje ndobukisisa labo bokhokho baboniswa kuyo kulenye ngo intfo kulomunye umbuto nje chaza sesine didalwa letine tesambulo sesihlanu nakethu neville uma unalo loko khona lapho edudane noma labanye bena kwesambulo sesihlanu sitofunza loku umzuzu nje sithole lesihle lapha lapha nginaso cobo lwami sambulo sesahluko sesihlanu ngase ngibona esandleni sekudla sakhe lobekahledi etikwesihlalo sebukhosi incwadi ibhaliwe ngekhathi nangaphandle nangemuva inamatheliswe ngetimphawu letizikhombisa ngase manje leyo akusiyo indzawo ngifuna kuthola phambidlana nje didalwa letine ake sibone livesi lelishumi nakune kulungile mnumzana manje naku lapho siyakhona kunjalo manje asicale ngenhla lapha evesini lelishumi nakubili cha ngiyacabanga naleti dalwa letine tathi amen cha kunenzawo lencane emva kwaloko mnakethu neville buka ngeva liphimbo ake sibone umzuzu nje bengikufunza esikhashaneni lesendlulile naku lasikhona asicale evesini lesithupha livesi lesihlanu nalomunye wemalunga wathi kimi ungakhali buka ingwenyama yesive sakajuda impanzi yadavide seyincobile futhi imvule le ncwadi nekuchacha le timphawu tayo ngase ngibona futhi ekhathi nesihlalo sebukhosi lidalwa letine futhi ngekhathi kwemalunga kume liwundlu kungathi lihlatshiwe linetinhloko letisikhombisa nemehlo lasikhombisa lekuba umoya labasikhombisa labathunyelwe bavela khona emhlabeni ngifuna nibambe lowo mbuto futhi uma ningakubambi phansi lapha emzuzweni ngifuna nibuyise futhi ngifuna kubhekana naloko bomoya labasikhombisa bemehlo lasikhombisa lebekasewundlwini leyo yintho lenhle sibili yebo-ke sifuna kuthola lo mbuto wemnakethu manje kulungile ningakukhohlwa loko manje La seliyeda lathatha incwadi esandleni sekudla sakhe lube kahledi esihlalweni sebukhozi. Futhi ngesikhathi selithethe letidalwa letine nemalunga langamashumi lamabili nakune awaphansi embikweliwundla. Ngulelo nalelo linemahabu. Manje loko nguletine tilo letine lapha uma ndocaphela. Manje ake sichubeke futhi sifunde sichubeke kancane. Emahabu egolide ligcwele titsha nemaphunga nemikhuleko yalabangcwele. Futhi ahlabela ingoma lensha wena ufanelwe ase ayachubeka futhi enta kwawo. Konke kukhonda kwawo enkosini. Manje letilo letine tesambulo uma nticaphela yonke indzawo nine bafundzi beBhayibheli. Na noma ngimuphi umuntu lotolalela kuloku kurekhoda ngetape. Leto titalwa letine tatinebuso lobune. Sinye sasinebuso lobufana nebemuntu. Lesinye sasinebuso lobufana nenkabi. Lobunye buso babufana nelukhozi. Nalobunye buso babufana nelibhubezi. Futhi tatingayi emuva nyovani. Tatingeke tiye emuva nyovani. Bangakhi lokhumbula lencwadi lenzala yesambulo ngesikhathi bafundzisa ngayo eminyakeni endlule ngesikhathi ngithatha cishe iminyaka lemibili lapha ngencwadi yesambulo na incumbi yemisizi lemidzala iyakhumbula bukani tathi ngeke tiye emvanyovani ngoba nomaphi lapho tathi yakhona tathi ya embili uma tiye ngalapha tathi hamba njengemuntu uma tiye ngalapha tathi hamba njengelibhubezi tiye ngalapha tathi hamba njengelukhozi uma tiye ngalapha tathi hamba njengenkhaba niyabona tathi ngeke tiye emvanyovani tathi ya embili ngaso sonke isikhathi manje leto titalwa letine manje kude sithole lokhu ngekushesha ngoba angifuni ukuhlala isikhathi esidze kakhulu kulokho kodwa titalwa letine leto titalwa eBhayibhelini simelele emandla futhi neyathi letidalwa leti tathi ngekho ngaphandle ngaleya echibini lelikhulu noma elwandle nsawanathite etikhuphuka kodwa tathi sesihlalweni sebukhosi sankulunkulu futhi tathi khonda nkulunkulu leto titalwa letine kuchaza emandla lamani enyuka avela emhlabeni nalawo mandla lamani beka ngulamavangeli lamane Mateyu, Marko, Luka na Johane lomunye akamphikisi lolomunye nalomunye wabo njengoba livangeli lichubeka njengelibhubesi ligcina inqo linesibinzi livangeli linesibinzi njengelibhubesi futhi liyinkhosi njengelibhubesi uma liya ngasebusweni bemuntu linemandla ekwehlukanisa futhi ekuhlulela njengemuntu uma lihamba bukhozi linetimbiko letine litubane nekuphakama lokuphakeme ku niyabona ukuthi ngisho ukuthini na uma lihamba njengenkhabi lihashi lemsebenti lelingadonsa inkhabi yemsebenti lengadonsa umthwalo welivangeli letidalwa letine bekungemandla lamane lokwakungumateyu Marko Luka na Johane labavangeli lamane levakala ebukhoneni bankulunkulu loko kwakuyi uma nicaphelile tathi nemehlo ngembili nangemuva tata nomaphi lapho siyakhona sasibonisa tathi bona yonke indzawo letathi yakuyo nalawo ngemandla emavangeli lapho liphuma linga linekukhalipha kwemuntu linelitubane lelukhozi line nemandla emandla latonsako umthwalo wemthwalo njengenkhaba line nekucina ngco nesibinzi selibhubezi niyabona ngulamavangeli lamane langemandla lamane esambulo sahluko sesine kulungile manje lo landzelako bobani lalaba ngemalunga langemashumi lamabili nakune na kulungile ngikholwa ukuthi loko bekungaba se bobani lalaba ngemalunga langemashumi lamane nakune na manje lo ulula nje besingangena kuwo emalunga lamashumi lamane nakune lebelihlethe ebikwe sihlalo sebukhozi loko kuse ngikholwa ukuthi kusevesini lesine ngulapho lakutholakala khona futhi kwaphuma lelinye ngifanele ngiake sibone ngine sahluko sesine elivesi leshumi kulungile sambulo sahluko sesine nelivesi leshumi kunjalo sitofika kuko futhi emalunga langamashumi lamabili nakune awaphansi embi kwakhe lolo hlethe esihlalweni sebukhozi futhi akhuleka kuye lolo philako kude kube phakathi naphakathi aphonsa imichele yawo embi kwesihlalo sebukhozi athi wena ufanelwe ongkhozi kwemukela inkathimulo neludumo nemandla ngoba nguwe lo wadala tinto tonke nangenxa yenzandlo yakho ikhona futhi tadalwa manje emalunga langemashumi lamabili nakune lilunga ngumbonisi manje caphelani bekabokhokho labalishumi nakubili nebapostoli labalishumi nakubili futhi bekahlede alishumi nakubili ngakulolu hlangothi nelishumi nakubili ngakulolunye beyangemashumi lamabili nakune lebe kubo khokho labalishumi nakubili ngakulolunye luhlangothi iTestament lelidzala apostoli labalishumi nakubili ngakulolunye luhlangothi beliTestament lelisha akasho ngini Jesu ukuthi niyohlala etihlalweni tebukhosi letilishumi nakubili nehlulele tive letilishumi nakubili daka Israel na manje letisekelo bukani kukhona ngisho nesihlahla ekhathi lapho nesihlahla ngalapha nangalapha sithela tinhlobo letilishumi nakubili tesithelo futhi titsela sithelo sato kanye ngenyanga lokuthi inyanga letilishumi nakubili ngeminyaka tinikela tinhlobo letilishumi nakubili tesithelo minyaka yonke lapho wendlula lishumi nakubili enombolweni yekukhonda niyabona futhi kunemashumi lamabili nakune bekungaba amashumi lamabili nakune bapostoli labalishumi nakubili nabokhokho labalishumi nakubili bebahleti esihlalweni sebukhosi kulungile manje livesi lesine noma umbuto wesine yayimele ini intambo lebovu kugenesisi sahluko semashumi lamathathu nesiphohlongo na intambo lebovu umuntu ocaphela kwakungujuda futhi bekane madodzana nalenye madodzana akhe yashada wesifazane wasekhenani nalo wesifazane wasekhenani bekede bantwana nendodzana yakhe yafa kwase kuthi-ke umthetho ngaleso sikhathi wawukuthatha indodzana lelandzelako yayithatha umkamnakabo bese ivusela lolofile intalo nalelenye indoda ayibambisananga futhi yente njengoba yayifanele yente nenkosi yayibulala manje-ke yayinendodzana lencane ngako juda wathi linza le ndodzana ide ishayele ikhule ide ifike enzaweni lapho sewungayishada khona futhi ngesikhathi seyikhulile yefika enzaweni lapho ingashadisa khona bafati bakucala babomnakabo lababili yebo-ke bekafanele kumthatha ngaleso sikhathi kuthi avusele bomnakabo intalo lebebakade bafe phambi kwakhe juda akamnikanga lowesifazane wasekhenane indodzana umfana futhi amiyekele nje achubeke ngako wabona lowesifazane ukuthi bekenta liphutha ngako waphuma futhi wathi songa ngeveyile etikobuso bakhe wase uhlala endzaweni yesive njengoba bekungahlala ingwadla juda wefika wase uyamthatha lowesifazane njengemkakhe futhi bekayingwadla futhi wahlala naye wase uthi lowesifazane wathi yebo-ke yini lobe ungayizuza ngami na futhi yena wathi lowesifazane wathi ngimnika lizinyane wathi yebo-ke nginike sibonakaliso ukuthi utawukwenda ngako lowesifazane wathatha ludondolo nendandatho yakhe nakanjalo njalo wase uyakugcina futhi ngesikhathi baletha lelizinyane abadange basayithola le ngwadla ngoba beyangesiyo ingwadla emva kwesikhashana besavele akhombisile ukuthi bekasatoba ngumaka futhi ngesikhathi akhombisa ebaleni ukuthi bekasatoba ngumaka befika batshela juda ukuthi malukatana wakho udlale ingxenye yengwadla bathi ngenxa yokuthi sewutoba ngumake nebafana bakho bobabili sebafile wathi yebo-ke utobitwa futhi ashiswe futhi ngako wathumela livi kujuda wase uthi le ndoda leyende lokhu bekangumnikati walolu dondolo nale ndandatho kulungile lowo kwakunguyise dala wase lowesilisa uthi kulunge kakhulu kunami manje ngesikhathi sekathi kuthi bantwana bakhe bekasatobelekwa bebange maphahla futhi ngesikhathi liphahla luswanelwe kucala lwalutotalwa lisiko lelidzala lemajuda umntwana wekucala unebutibulo umntwana wekucala kuphuma nalowo khumbulani kwakungumntwana wakhe wekucala akukho namunye wabo bonke lalabanye bafana lobekanebantwana ngaye beyangakaze abe nemntwana kwade kwaba ngulesikhathi lesi futhi ngesikhathi umntwana wakhe wekucala aphuma kwakusandla nje nembelekisi wasibopha ngensambo lebovu ngoba umushi lobovu wawukhuluma ngekuhlenga kuthi indodzana yekucala yentombi ndvo Maria yayitoba ibe nensambo lebovu yekuhlenga futhi ngesikhathi loluswane lubuyisela sandla salo emuva lomunye wefika kucala futhi ngesikhathi enda wathi ukwendeleni lokhu na lolomunye unebutibulo ngako nguloko Genesis wemashumi lamathathu nesiphohlongo lakuchazako niyabona kuthi lo mfana wekucala bekasolo akhona kude kube sekubuyeni kwenkosi Jesu Kristu kuthi lo wekucala bekangaphansi kwemthetho wekuhlengwa niyathi ngathi umyuzi lomncane niyathi ngikhulume ngekuthi kuthi emehlo awo lali nanoma yini lokunye tindlebe tawo tephuke tabheka phansi kodwa uma watalwa nebutibulo lelingenacala liwundlu leliphelele lafa endzaweni yawo nako-ke Ngako lokho kwakukwebutibulo. Liswane lokuqala lolwaphuma kuqala kunina. Futhi basibonile leso sandla futhi bathi ukuthi singabuyela emuva futhi. Futhi ngesikhathi lufuthela phambili sandla salo ukukhombisa ukuthi lwalunabo. Lwaba lokuqala nalombelekisi wabopha lensambo lebovu lwase luyasithonsa lesandla salo. Nabona na. Kodwa empeleni lwalule kuqala. Lo kwakungumushi lobovu. Umushi lobovu une konke eBhayibhelini kuchaza kuhlengwa lokwakukhomba phambili kumthwala wekucala efika. Lihashi lelitelwe kucala, inkomati letelwe kucala noma ngabe kwakuyini. Yonke into leyayitelwe kucala, levela kucala, yayingaphansi kwekuhlengwa. Yayifanele ihlengwe, yonke into yayifanele ihlengwe. Haleluya. Oh loko nje kuyangijabulisa. Niyakuthola na. Lowe kucala bekafanele ahlengwe kwakungumthetho. Alibongwe ligama lenkhosi. Uthi ngesikhathi Jesu Kristu atalwa wahlenga umhlaba wonke, impela wakwenda. Bekangumhlengi waso sonke sidalwa lesake sadalwa emhlabeni. Bekangumhlengi futhi konke kuhlengwa kulele kuye. Futhi ayikho lenye indlela nhlobo longake uke ude ngayo ngemisebenti lemihle ngekujoyina libandla noma ngabe kuyini. Ufanele ude ngalowo mshi lobovu, lowo mhlengi, lowo mhlengi losihlobo semndeni. Kulungile. Manje lolandzelako uthi tiphi letipho, tiyini letipho letitothunyelwa mayelana nekufa kwalabo fakazi lababili besambulo selishumi nakunye. Oh mnakethu Palma, uma ungeke wabuta imibuto. Manje kuhlengwa lemishi lapha lomushi lobovu siyabona wawusho kuhlengwa. Manje umbuto lalandzelako uthi yini letipho esambulweni selishumi nakunye. Kutofika sikhathi manje naku lokutophendvula umbuto lowaphendvulwa ngalo lobunye busuku. Umngani wami lo ngumshumayeli lawubhala mayelana nemajuda futhi kwakutoba njani. Manje la majuda lineminyaka lemithathu nehafu lethenjiswe wona. Bangakhi lokwathi koloko na. Emaviki langemashumi lasikhombisa lathenjiswa. Wathi Mesiya utofika futhi anqunywe ekhathi. Kristu washumayela iminyaka lemithathu nehafu. Wabulawa kuyo ngco iminyaka lemithathu nehafu. Washumayela iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Kwase ke kuba sinengiso lesenta incithakalo lelisulumane lase-Oma labekwa emhlabathini longcwele njengoba uNkulunkulu asho iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu ngaphambi kokuthi kwenteke. Lalitobe lime lapho, umprofethi walibona futhi ulibonile wase uthi bebato betive bayoba nekuphatha lapho kude kucedwe simiselo sesikhathi sebetive. Manje kusekhona namanje iminyaka lemithathu nehafu lethenjisiwe. Uma nicaphela labofakazi besambulo selishumi nakunye baprofetha inkulungwane tinsuku letingemakhulu lamabili nemashumi lasithupha impela iminyaka lemithathu nehafu. Manje futhi bebembethe ingubo yemasaka. Manje bukusisani inkonzo yabo loko labangiko. Manje labofakazi lababili bayabulawa. Manje babuyela kumajuda emva kweluhlwitho lwelibandla lebetive. Libandla lebetive liya ekhaya liyela sidlo sakusihlwa semshado. Futhi njengoba Rebecca wathathwa wafakwa endzaweni ya-Abraham na-Isaka futhi lapho washadiswa. Futhi Rebecca na-Isaka baphuma nelifa leligcwele layo yonke into Abrahama lebekanayo. Lonke laya ku-Isaka impela. Futhi lalingeke lide ku-Isaka aze Isaka ashade kuqala. Oh haleluya. Nako lapho khona. Na Kristu uba uNkulunkulu uhlala kulolo phelele. Umtimba lowanakalisiwe ngalokugcwele inguna phakade naseliphakatseni. Ngesikhathi liwundlu nemlobokati lishada ezulwini. Liphuma lihambe lisefeni leligcwele. Impela Isaka na Rebecca bavela basefeni leligcwele. Futhi ngesikhathi lomgubho usaqhubeka ezulwini wemlobokati, umlobokati webetive ashada nenkosana indvodzana yaNkulunkulu enkatimlweni. Basashada kuneminyaka lemithathu nehafu lentekako ngesikhathi iMose na-Eliya. Lokukuthi Mose akazange angabi khona, cha umtimba wakhe wathathwa wabekwa ingelosi tamthatha akabhubhanga enyameni akabolanga. bekangumfanekiso lophelele wakristu wafa letingelosi tamthwala tamsusa futhi ngisho nadevel akati ngisho nekutsi kwangcwatshwaphi futhi wetama kuphikisana namikhayeli ingelosi lenkulu ngekungcwatshwa kwakhe nguloko libhayibheli lelakusho nkulunkulu wamenyusela ekuhlwithweni futhi eliya ngesikhathi ahamba lapho umprofeti wankulunkulu wahamba wehlela ejodani wakhumula ingubo yakhe wase ushaya emanda futhi ehlukana emkhathini ngesekudla nesencele wenyukela enthabeni elisha wathi ungilandzelela ini na wathi ngifuna lokuphindwe kabili kwemoya wakho wathi ucele indwe lelikhulu kodwa uma ungiyibona nangihamba emehlo akhe bekasolo ambukile emva kwesikhashana yefika phansi ivela ezulwini incola yemlilo netingelosi temlilo emahashi emlilo na Eliya wakhwela wase uya enkhatimlweni akazange akuve kufa wahlwithwa uto fanele afe futhi uma nitobukisisa labaprofeti lababili besambulo selishumi nakunye benda yona kanye into lefanako lendiwa ngumosi na-Eliya wena uthi mnakethu ubranham uconze kungitshela ukuthi Eliya namosi usaphila na impela ngani ngaphambi kwenthaba yeguculwa simo enthabeni eguculwa simo ngaphambi kokuthi Jesu aye eCalvary lapho kwema bobabili Mose na-Eliya beme lapho bakhuluma naye impela bakwenda abakafi futhi bebangakaze bafe bangulabafako bafanele bafe ngako basesimeni lesikhathi mulisiwe balinze leso sikhathi kwase-ke ngesikhathi sebabuya futhi bashumayela ncamashi iminyaka lemithathu nehafu ngaphansi kwelugcobo lwempaphathiswa moya longcwele lapho tibusiso lisethethwe kube tive nelibandla lahlwithwa naleli banzako libandla lelibophekile lidingelwa njengetinja likhomanisi nelicembu lemaroma futhi uma badingelwa futhi babulawe bayabulawa-ke labaprofeti laba bashumayela iminyaka lemithathu nengxenye nelibhayibheli lasho ukuthi babulawa kulomkhulu emgwacweni lobitwa ngabomoya isodoma negibhithe lapho inkosi yethu yabethelwa khona loko kusemuva ejerusalema niyabona emuva ejerusalema lelibitwa ngakamoya futhi balala emgwacweni tinsuku letintsathu nebusuku kwase-ke ekupheleni kwetinsuku letintsathu nengxenye umoya wokuphila ungena kubo futhi bavuka bebafanele bafe njengalabanye labafa bebafanele bakwende futhi ngesikhathi babulala labashumayeli lababili bashumayela bamelana nalokungalungi futhi baletha umlilo uphuma ezulwini ngubani lowenda loko na niyabona na baletha tinhlupheko tiphuma ezulwini futhi bashaya umhlaba ngalokukhulu kushesha futhi noma ngasiphi isikhathi lebebafuna ngaso kukwenda futhi baletha umlilo uphuma ezulwini base bamisa emazulu ukuthi angani kuphela nje uma bafuna kukwenda kwakungubani lona nguye kanye Mose na-Eliya futhi nabo labo fakazi lababili futhi ngesikhathi bahlupha libandla noma live ngekushumayela kwabo futhi bemukela emajuda bawabuyisa futhi bawabuyisela ekuphendukeni bawabuyisela kuthi akholwe ngesikhathi abona Jesu etela umlobokade bayothi bukani lona unkulunkulu wethu lebe simlinzele lowo nguye kodwa akedeli wona utela umlobokati wakhe nemlobokati wakhe ngesikhathi Josefa ayongena eGibhithe akabathathanga bomnakabo kanye naye kodwa waba nemlobokati wakhe lapho impela kodwa ngesikhathi atenda atiwe yena kubomnakabo kwakungekho muntu lobekakhona kunjalo impela futhi uma atenda atiwe yena lucobo kulamajuda akuyuba khona muntu lapho kuphela emajuda nabo labo lababulala Josefa beme lapho wase uthi yebo-ke ngingujosefa umnakeni wase uyakhala base bathi manje siyathi ukuthi sinelicala ngoba sambulala into lefanako lawo majuda ayoba naleso sikhathi lesikhulu senkhathato ngaphambi nje kwekubuya manje sekuhlushwa kuwacosha abuyela emuva ayongena eveni lenzabuko kuwacosha njengesicuku setimvu abuyela enthabeni ikhamele ngaleya lapho inkosi Jesu layofikela umlobokati wakhe futhi bayambona bayothi ngulowo lebe simlinzele nango-ke uyovuka anekuphilisa emaphikweni akhe kunjalo nelibandla insali yemajuda ngesikhathi ekugcineni abulala labaprofeti lababili futhi balala esitaladini ngekwakamoya lesibitwa ngesodoma negibhithe lapho inkosi yethu yabethelwa khona bathumela tipho lomunye kulomunye live liyakwenda manje mnakethu Palma ulapha buka emuva emlandweni wemaroma futhi uthola ukuthi kunasinye kuphela sive kulolonke live lesake sathumela tipho emva kwembe lo umbuso weRoma. Ngaleso zathu ngithi umphiko uKristu uphuma eRoma, silo siphuma eRoma, ngeke siphume eMoscow, sivela eRoma, drago lobovu lowema kulo wesifazane ukuthi ashwabuzele umntwana wakhe masinyane nje emva kwekutalwa. Lowo Develi, bekakuphi lowo Develi na? Bekangubani na? Kesari Augustus lo wathumela futhi wabulala bantwana labasukela eminyakeni lemibili budzala kwehle. Drago lobovu, drago silo, sisho emandla, emandla emaRoma, lahlupha futhi atama kuthola lowo mntwana Kristu. Naleyo ndlo lefanako, ngaso sonke isikhathi emaRoma, emaRoma langemaheden lamadzala, lebekavamise kuba nekuncoba lokukhulu, lebekathumela ematshe lamhlophe nayo yonke into, kulomunye nalomunye njengetipho letinjalo, njengetinkumbuto, ngako lawo matshe lelali lokwakungiko, kwakutipho letincane letathithunyelwa emkhathini welibandla lemaRoma impela. Impela kufanele kube njalo ngema khona lapho eVatican futhi ngakuqinisekisa ngeBhayibheli papa afake umchele lohlanganiswe kathathu Vicaris Fidei donke leto tinto lengitivile nakanjalo njalo kuliqiniso mbamba liqembu letenkolo lelibusa sonke sive lesingaphansi kwelizulu futhi liyakwenda naloke linjalo akukho lokumelene nebantu labangemakatholika cha mnumzana balunge nje njengawo wonke lomunye umuntu kodwa inkolo yabo iliphutha ngekwaleli Bhayibheli uma leli Bhayibheli leli licinisile bona basephuthene bathi aba akunandzaba ukuthi iBhayibheli lithini ukuthi libandla lithini sikholwa ukuthi iBhayibheli likhuluma ngeligunya leliphakeme impela lilive laNkulunkulu ngakho niyabona lapho lamatshe athunyelwa ngaleso sikhathi esambulo lapha ngula matshe lebekadipho bathumelela ngawo lokukhombisa kuphela ukuthi iBhayibheli lathi sambulo lapha sathi akuthi lonenhlakanipho akabale tibalo tesilo akuthi lonenhlakanipho akente kuthi nekuthi akuthi loyo lonemoya wetiphiwo letidzide akente kuthi nekuthi niyabona ukuthi libandla lishoda kanjani na lenye insizwa ingibutile manje ekuseni mayelana netiphiwo takamoya ngekukhuluma ngetilimo umfolo omncane locotho sibili ngikhola ukuthi utawuba ngumfundisi ngalolunye lwalethi insuku lethu namayelana nelibandla ngathi unengakhulu kwalo lokuyinyama asikufuni lokho kodwa sifuna into sibili silangatelela kuba nako ungeke uyokufundzisa ebandleni into yokuqala niyathi loyitholako lomunye unelulwimi lomunye unesihlabelelo bese ke utofanele ulwe nalento uyikhiphe kodwa uma uNkulunkulu anikethe siphiwo ngemandla akhe sitothi bonakalisa kunjalo niyabona leto tiphiwo taNkulunkulu nguloko lakuthumela ebandleni entela kunqoba manje umphiko uKristu unenvo le njengesizathu lesiphikisako nalesivumelako unenendlela lephendvuketelwe yokukwenda nalowo ngumbuso weRoma lothumela tipho kulomunye nalomunye tipho temvelo uNkulunkulu uthumela tiphiwo takamoya kubanqobe umRoma uthumela tipho temvelo kulomunye nalomunye sikhola ukuthi mwalongcwele ungumoya simemukela ngempaphatiso lovela ngetulo libandla laseKatolika leyafundzisa iEucharist lengcwele ingumtimba waKristu kuthi uma wemukela lesizingwa nekosha umoya loyingcwele moya longcwele iEucharist lengcwele niyabona na sikholwa ukuthi lucetu lwesingwa asikholwa ukuthi singumtimba waKristu silungiselela kusithatha emizuzwini lembalo sikholwa ukuthi simelele umtimba waKristu kodwa akusiwo ngilowo mehluko emkhathini wemfundiso yemakatholika nemaprotestani niyabona na libandla laseKatholika lithi lo mtimba ngu lesingwa singumtimba sibili libandla linemandla kuguqula lokho nike nalibona iKatholika lendlula esontweni likhothamisa inhloko yalo lento etiphambano na futhi ngoba lokho kukhanya lokuncane kuyavutha esontweni lapho ngaphansi kwalelo thabanekele lincane line kukhanya lokuncane ekhathi lapho naleso singwa ikosha sibekwe ekhathi lapho nalowo ngumtimba waKristu futhi uma udla lokho empeleni udla wona impela umtimba waKristu esidlweni senkosi sakho sekucala nekuvuma kwakho nakanjalo njalo udla wona sibili umtimba waKristu sine sithi simelele umtimba waKristu niyabona kuthi asisilutho even ngaphandle nje kwelucedo lesingo kuthi akunandzaba ngisho uma kwakungesizo ngisho singwa uma kwakunoma yini lenye into yayitomelela lokufanako nje 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 impela noma ngabe ba njengalabantu laba labathi ngingeke ngabhaphathiswa echibini ngifuna ukubhaphathiswa emfuleni kwenda mehluko muni kuphela nje uma ubhaphathisiwe na uma kukusechibini ne ngani Philip wabhaphathiswa echibini nesikhathi lomthenwa abhaphathiswa nesikhathi Philip abhaphathisa umthenwa echibini moya loyingcwele wamhlwitha kangangoba wahlwitha Philip akabonwanga emamayela langemakhulu lamabili wamhlwitha emoyeni umnika inqola ivela ezulwini emamayela langemakhulu lamabili amen uyamangalisa manje bayoba kuphi labangcwele emva kokubusa iminyaka lengulungwane na futhi hlobolunu lwemtimba labayoba nalo na ngitobuyela emuva kuloko emzuzwaneni bayoba na Jesu kulungile umbuto wesikhombisa siyotehlulela kanjani tingelozi na Loko kutholakala siyotehlulela kanjani tingelozi na? Ngekuba amadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Tingelozi dingceko, singemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. NeliBhayibheli lasho ukuthi siyohlulela tingelozi kunjalo.
Manje
uma ni umbuto wesiphohlongo. Kungani tinwele ngenxa yetingelozi tebase Korinte bekucala na? Manje lo munye akangitholele baseKorinte bekucala sahluko selishumi nakunye futhi sitobona lapho ukuthi nitothola ukuthi baseKorinte bekucala selishumi nakunye sithola ukuthi Pawula uyakhuluma ake ngiwelele kuko umzuzu nje ngobese ke sesiya kufunda ngekushesha impela bese ke sesiba nako phansi kukhona lengifuna kukusho kuleli lelinye livesi lapha lengethemba ukuthi inkosi isinika kona indlela lesifanele sibe nako ngayo uma lomunye akuthola ngicabanga ukuthi leso sahluko selishumi nakunye ya kulungile manje lalelisisana nisondele sibili manje kude ndocona manje thatha wonke nembeza wakho bese umfaka ekhukhwini levesi yakho kude kube semva kokuba sengifunze lokho niyabona uPawula ngakho lalelisisana lona nguisho kanje inkosi banini balandzeli bami njengoba mine ngiwaKristu Pawula wathi ngilandzeleni njengoba nje ngilandzela Kristu manje ngiyanibonga bazalwane kuthi ningikhumbula etintweni tonke nekugcinwa kwemiyalo njengoba nginikele kini nini kodwa ngithanda ukuthi nathi kuthi inhloko yayo yonke indvodza nguKristu nenhloko yowesifazane indvodza nenhloko yaKristu nguNkulunkulu Niyabona kuthi kukanjani na uNkulunkulu Kristu indvodzana wesifazane manje nguleyo naleyo ndvodza lesuke ikhuleka noma iprofeti inhloko yayo imbonyiwe ihlazisa Kristu kodwa ngulowo nalowo wesifazane lokhuleka noma aprofete inhloko yakhe ingakambonya uhlazisa inhloko yakhe manje sithola umzuzu nje futhi nginikhombise kuthi inwele kwesifazane tisimbonyo sakhe ngoba loko Ngisho nekuthi nje bekahulile. Loko kusho ukuthi uma atohula tinwele takhe, khona ke akatihule. Ngoba uma wesifazane angakamboni, akahulweke. Ushefa kusho ukuhula, nabona. Kodwa uma kulihlazo kwesifazane ukuthi ashefwe noma ahule, akambonye. Manje sifinyelela ngqo phansi embutweni lapha lobutako. Nabona na, kulungile. Manje kuliphutha ukuthi longudzathe ahule tinwele takhe. Ngikweli Bhayibheli. Manje lalelana khona lapha futhi nibone ukuthi liBhayibheli aliyiniki yini indvodza lilungelo lemthetho ukuthi ilahle umkayo uma ahula tinwele takhe. Nibone ukuthi lokho kunjalo yini noma cha. Uma indvodza ngoba impela indvodza ayikafanele kumbonya inhloko yayo loko kuba netinwele letinzi loku nje ingumfanekiso neludumo laNkulunkulu kodwa wesifazane ukulo ludumo lwendvodza nike nacabanga ngaloko na manje ngifuna kuma lapha ngoba ngifuna loku kujule ekhathi kahle kakhulu niyabona futhi manje khumbulani ngibone emashumi etinkulungwane tebesifazane labathandzekayo ngiyabathi khona manje nencumbi yabo bahleti kuleli bandla lonetinwele letimfishane longemaKristu futhi lengibeka kuko akusini indlela lenifundiswe ngayo niyabona na ngiloko ke umshumayeli wenu akazange sekanitshele lokho kodwa uma noma ngimuphi besifazane ngasethabanekele kanjalo bonake banelicala niyabona ngoba impela siyabatshela ngako manje bukusisani lokhu indoda ngoba livesi lesikhombisa ngoba indoda manje ngibani lokhulumako lapha na manje ngalesinye isikhathi sathi uthi oh Pawula bekangumntonzo besifazane lomdzalo yebo-ke manje sisekuloko asivule manje ngalapha kubasegalathiya 1:8 futhi sibone ukuthi Pawula uthini ngaloko niyabona kubasegalathiya 1:8 nitothola ukuthi Pawula washo lapha kubasegalathiya 1:8 noma kungaba ngithi noma ingelosi levele ezulwini ishumayele lelinye elivangeli kunaleli lesenivele nilivile akabe ngilocalekisiwe manje ningangisoli mina solani yena niyabona ngoba impela indoda ayikafaneli kumbonya inhloko yayo ikakhulu ngoba iseludumeni nasemfanekisweni wankulunkulu kodwa wesifazane ukulo ludumo nemfanekiso wendoda manje bukusisani leli vesi lelilandzelako ngoba indoda ayivelanga kwesifazane kodwa wesifazane lo avela endodeni kanjalo futhi indoda ayidalelwanga wesifazane kodwa wesifazane wadalelwa indoda manje ngiconze lokhu manje ngeluthando sibili nebumnanzi futhi ngiyethemba ukuthi niyakuconza ngendlela lefanako lengikusho ngayo lokhu kodwa imerika njengemhambi wemave ngemave imerika inale minye leyehle esithundi kakhulu kwendlula yonke imithetho yabesifazane babo kunanoma ngisiphi sive emhlabeni iparis ifrance beyingaba libhilidi leliphakeme kakhulu ngaseluhlangothini lwendlela yemerika levumela abesifazane bende ngayo kulihlazo nike na kuconza yini kuthi unkulunkulu wemerika ngowesifazane na ngingakufakazela lokho kini ngaleli bhayibheli kunjalo niyaconza yini ifanele ite ngaleyo ndlela kude libandla lasekorinte likhone kungenisa imfundziso yabo yentombi mariya na manje uma wesifazane angendelwanga indvodza hayi uma indvodza ingendelwanga wesifazane kodwa wesifazane wendelwa indvodza pho utamkhonda kanjani wesifazane na niyabona na manje lokwakwenda kwacala eParis kwase kwehlela eHollywood manje iParis seyita eHollywood kuthi bathole laba modelako kuthi bathole ama-fashion abo netindo kukwehliswa sithundi kubesifazane bakithi baseAmerica kuyini na sive sakithi sesibe sincane kakhulu sebaze bemuka indvodza imisebenzi futhi bakhiphela besifazane lapha kulethi ndzawo lethi sekuze kwathi emaphesenti langemashumi layimfica cishe athi ngwadla futhi ukhuluma ngemadoda ahambile impela ngoba anebesifazane ngephandle lapho emisebentini yawo futhi sekehle sithundi kakhulu aze abeke besifazane njengetikhulu ekuthula esitaladini lelo lihlazo kunoma ngisiphi sive yebo mnumzane nitokwenda njani ngako wendani ngako mina kethu Branham na ngifanele ngiwuhloniphe ngisakhamuthi sasemerika ngenda loko basi lomkhulu lathi angikwende uma ngike ngase uma umndeni uke walahlekelwa yinhlonipho yawo yemndeni bantwana balahlekelwa inhlonipho kumtali lo mndeni utsabuka ube dicucu uma li bandla like lilahlekelwe inhlonipho yemelusi walo ngani lelo bandla liphelile futhi uma sive sike salahlekelwa inhlonipho taso lenkantolo lephakeme nesincumo sayo leso sive sesibe dicucu kunjalo impela fanele sithi hloniphe leto dinto tingubasi lomkhulu niyabona kodwa akukalungi ekucaleni mbamba benatini ukuthi indoda ebhayibhelini yagenesis sahluko wecala ngesikhathi unkulunkulu adala besifazane nendoda futhi wenda indoda nebesifazane nankulunkulu watshela eva ukuthi umyeni wakho uyobusa eti kwakho abe ngumbusi wakho khuluma loko emerika bese uyabona ukuthi utofikaphi mfana akusiko loko wesifazane ubusa eti kwendoda bafanele bakwente loko indzawo tesive tibekwe ngingaletha besifazane kube bengingakwenda kuleli kamelo lami lapho ngemadazini besifazane labacotho angisho ukuthi bonke besifazane abakafaneli ngalesinye isikhathi basebende mhlawumbe banemiyeni lokhulako noma lokuthide futhi badzingeka basebende kodwa uma bangakadzingeki ukuthi basebende abakafaneli bakwende indzawo yabo isekhaya sithabathaba sabo lesincane ngulapho kanye nje labafanele babe khona nabesifazane bethu baseAmerika babe nenhlanhla kuthi bahambe futhi badle ingulube noma bafe ngisho nakutotonke etilwane nakanjalo njalo uma leyo ndvo incoba iyendeka futhi yehlisa sithunti sonke sivesayo kunenyoni lencane eAfrika futhi iyinyoni lencane lekofo yako manje ngalokwejwayelekile lensikati sonke isikhathi iba ngulembi kakhulu kulele timbili lendvuna sonke isikhathi iba inhle kakhulu indluzele lendvuna ielk lendvuna ingalukhuni lendvuna inkukhu lendvuna futhi sonke isikhathi ngule kakhulu ngoba lensikati inyoni yasekhaya ihlala ezidlekeni ikhulisa emantshwele ayo iyathi fihla eluswetini enyokeni enkenjaneni ikhoyote noma tiphi letinye niyabona ukuthi ikhulise labancane bayo kodwa esiveni lesibandu lapho noma ebulilini wesifazane noma sifazane unqoba ngebuhle kuhlala kuluhlobo lolwehlisa sithundi e-Afrika uthatha inyoni kunenyoni lencane lapho nale kuphela nje kulamavekati lengathi ngayo ukuthi lelensikati ithithe ukuba yinhle kakhulu kunale nduna futhi uma yenda leyo nyoni ingwadla yanjalo njalo iyokwehla yenyuka futhi ithole mata bese iyaphuma iyagijima bese italela incunjana emacanze emva kokuba seyihlangene nalenye bese iyekela lo mata ahlale emacanzeni ngesikhathi isahamba futhi idingela lomnye mata loko kunjalo sibili niyabona na niyabona ukuthi ngisho ukuthini na manje bukani America namuhla ngebesifazane bethu insizwa yaseKentucky ingitshelile enisukini letimbalwa letendlulile kuthi kunebesifazane labangemakhulu lasiphohlongo labasebenta efemini letsite lapha eKentucky futhi yathi bekungenteka ngitive ngiphephile ekufungeni kuthi emakhulu lamane abo dingwadla tasesitaladini lucobo nebesifazane labashadile banebantwana Lo munye umfo wakhiphela umkakhe lapho wase uyamsebenta ngeliplango futhi wacishwa umbulala nalomunye wachubeka kuthi ayodubula indvodza nalomunye asika futhi alwa lokho akafanele kube njalo lokho akukalungi beka wesifazane emuva ekishini lapho awakhona bonake yonke into itoba kahle kodwa nambeka ngephandle lapho emsebentini wesive uhambile abso angusho lokho besifazane baseAmerica bayagigitseka ngempumulo yabo futhi bathi akukho lutho kuloko futhi ngikhombise impela ufanele ukwende ngoba iBhayibheli lasho ngaphambili ukuthi niyokwenda nifanele nikwende futhi lapha uma kwakuvamile kadzeni ebandleni leMethodist uba wesifazane awulathi inwele takhe bayakhishelwa ngephandle kwelibandla impela bakwenda yebo impela emaNazarini Pilgrim Holiness emaPentecostal onke bekavamise ukwenda kwendekani na niyathi kuthi kungani na nina letinye titabane emva kwepulpiti loko kunjalo impela umuntu lothite uyesaba kuthi lithikithi labo lekudla besaba kuthi nitobacosha esontweni nitobancuma baphume ebandleni bebethe kwasona lesibinzi sekuma beme evini laNkulunkulu noma ngabe bekulimata noma ngabe bekungalimati kunjalo impela lalelani lapha lendvodza ingumbusi ungacabanga ukuthi ungabusa indlu awusuye umbusi wendlu wena mphamba awusitho sigcila manje kodwa wena ungumsidi na Adam lendvodza inekubusa etukemkayo futhi ibopheleleke kuphela kumkayo uNkulunkulu wenda indvodza iphendvule ngemkayo manje funza futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uyakusho yini lokho manje Ngoba indvodza impela ayikafanele kumbonya inhloko yayo ikakhulu njengoba ikuwo umfanekiso neludumo laNkulunkulu. NkuluNkulu akasuye wesifazane. NkuluNkulu uyindvodza. Niyathi ngesikhathi benta intombi ndo Maria nako konke lokho futhi ba incast noma tinxuselo nayo yonke into lenjalo futhi bakhuleka entombini ndo Maria. Niyathi ukuthi kungikhumbutani NkuluNkulu kathi lomkhulu Diana loyo Paula lamekhuta Uthi wamcosha kunjalo wathi ngani uNkulunkulu akasuye wesifazane lidwala lawela ensimini uthi bathi uNkulunkulu kati waphotsa phansi umfanekiso wabo ungaleso zathu wesifazane eCorinthe nasenhla ekhathi lapho lobeka khonta Diana bebafuna kuba bashumayele bathi leni umoya wasitshela ukuthi singashumayele wathi ini lapho makini yini livi laNkulunkulu uthi lapho makini kuphela na Uma umuntu adisho ukuthi uwakamoya noma umprofeti akavume ukuthi le lengkushoko kuyimiyalo yenkosi wesifazane akathule futhi abe ngaphansi kwetinthobeko ebandleni ukuthi angafundzisi noma abe ngisho naliphi ligunya kunjalo impela ngiloko umbhalo lowakusho niyabona na uthi uNkulunkulu utokwenta sicuku sebashumayeli baphendvule ngaloko ngelusuku lekwahlulelwa yebo ke lalelani wena uthi yebo ke ngiyakutshela ngafundziswa lokho senathi kangcono manje kunjalo uma wena noma lomunye umuntu aqala kuthatha lithamo lemuthi nalomunye umuntu akutshela ukuthi ngumuthi lo ngushefu bese uyachubeka futhi unathe noma kunjalo lelo liphutha lakho emva kwaloko nabona na manje lalelani lokho ngoba indvodza ayendelwa ngowesifazane kodwa wesifazane wendelwa indvodza ngaleso zathu ke wesifazane ufanele abe nemandla enhloko yakhe ngenxa yedingelozi ngabe ukhona yini munye wenu lokufundzako lokho basekorinte beqala sahluko selishumi nakunye nelivesi lelishumi uma nicaphela emandla leni edingelozi basekorinte beqala ngoba dingelozi umuntu sithunywa bukani ngueni lomncane futhi lapho dingelozi liphathelene nako nedingelozi tasezulwini ngueni lomkhulu en lomkhulu lapho kungilomncane en dingelozi letibantu noko wesilisa akasilutho lapho noma wesifazane kanjalo newesifazane akasilutho ngaphandle kwendvodza indvodza enkosini ngoba njengoba wesifazane awendvodza kanjalo nendvodza ivela ngewesifazane yonke tinto taNkulunkulu dibonele wena ngekwakho ufanele yini ukuthi wesifazane akhuleke kuNkulunkulu netinwele letimfishane angakambonyi na cabangani ngako manje bukusisana ngabe imvelo qobolwayo ayinifundzisi yini ukuthi uma indoda inetinwele letinzi uthi kwakuphathelene nani na dinwele aniboni yini ukuthi Paula ukhuluma ngani na dinwele letinze uma wesifazane ufanele abe netinwele letinze livesi leshumi nakune manje ngabe imvelo qobolwayo ayinifundzisi yini ukuthi uma indoda inetinwele letinze kulihlazo kuyo na niyakuthola na kulihlazo endvodzeni ukuthi ibe netinwele letinze kodwa iwom leyo yindzawo yewesifazane uNkulunkulu wenda indvodza yehluka kwesifazane bulili nasekubukekeni nakuyo yonke lenye into akafanele kugcoka sembatho libhayibheli lasho ukuthi uma wesifazane ayokwembatha libhuluko noma ngusiphi sembatho lesiconzene newesilisa kusinengiso futhi kukungcola nemanyala embi kwaNkulunkulu naNkulunkulu uyomenta abhadale ngako ngubani lenintomlalela na kodwa leli libhayibheli bese uhamba uyajikeleta futhi uthi ngani ngicabanga ukuthi kuhle kunibona abesifazane bagcoke emabhuluku kodwa uNkulunkulu wabenda behluka ubafuna bagcoke ngalokwehlukile nelibhayibheli lathi uma wesifazane ayoke afake ngisho nesembatho lesiconzene newesilisa usinengiso niyathi ukuthi sinengiso yini siyinto lenyanyekako ebusweni bankulunkulu najehova lomkhulu lobuka phansi kuwe unjengento lenyanyekako nelibhayibheli lathi nawe wena lothi labanye benu nine bodzadze manje emantombataneni enu lasemancane lapha ebutshitshini lishumi nesiphohlongo iminyaka lengemashumi lamabili budzala niwayekela agijime ngephandle lapha agcoke njengoba anjalo nawe futhi mama uyabona na uma uphuma futhi ugcoke lawo mabhuluko netinto futhi uphile futhi uye esitaladini futhi ube naletho tingubo labatendako kuleti insuku leti futhi tikwende ubukeke njengento longesiyo uyabona na futhi uphumele lapho esitaladini wonke ubukeka ukhanukisa ungahle ungabi nacala nje futhi ube msulo embikwe emiyeni wakho nayo yonke into kodwa uma uphumela ngephandle esitaladini nendoda ikubuke ngoba udivete wena kanjalo unelicala futhi utophendulwa ngelusuku lekwehlulelwa ngekuphinga nawo onke emadoda lakubuke kanjalo ngiloko libhayibheli lakusho iBhayibheli lathi loyo lobuka wesifazane amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe futhi unelicala futhi uta ekwahluleleni futhi uthi Nkosi uyayathi inhlitiyo yami angitange sengiphinge ngihleti ngekwethembeka kumyeni wami kodwa lapha kutoba nendvodza lapha kutoba nalenye lapha kube nalenye lenye lishumi nesihlanu emashumi lamabili emashumi lamathathu emashumi lamane awo eme lapho athi unelicala lekuphinga ngani na indvodza letsite yakubuka yebo-ke ngangingakaphathelani ngalutho nako yebo-ke wawuthi ivetelani wena kanjalo na abe nkulunkulu akutshelile ukuthi ungatembathi kwakusinengiso kukwenta futhi uhamba uyolalela ngubani lothanda suze noma yini leyo nitholile-ke ukuthi kwendekeni ngemiyeni walowo ngubani lothanda suze wakho na nonke nikubonile loko lapha madvute nje ephepheni ngesikhathi siphumile sisecaspar ewyoming uyaphuma futhi ungubani ligama lakhe na lowo mfolo kulowo ngubani lothanda suze noma yini yini even le yayingiko na yini nonke nihlale ekhaya ngalesi sathu ebusuku futhi niphuthelwe inkonzo yemkhuleko kuthi nikubuke yini leyo manje na sithanda yini ligama laloko na ngiyamthanda Lucy umyeni wakhe ufanele kushaya la nala ubanjwe ngaleya eReno eNevada nenthombi lelikhalazi libe kahlala nayo iminyaka kuthi nguloko leni kuhlalela ekhaya kuthi nikubone esikhundleni sekuhamba nivele ivangeli lowesifazane wakuvuma oh nkosi yami ayikho into lehlandekile ngaphandle kwaJesu Kristu abusise inhliziyo yakho mnakethu ngitokutshela wena mfo labanye be wena uthi oh he bukani leli zinga lamanye emangce la lamabi unawo onke impela lesinawo ilwane letidla lokutifele athi inyoni letinhle ungeke wehlulela inyoni ngetinsiba tayo niyabona ngako nje ukukhumbuleni lokho oh he manje bukisisana ngabe imvelo lucobo lwayo ayi lelo livesi lelishumi nakune nifundzisi yini kuthi kulihlazo kuthi indvodza ibe netinwele letinze na loko kuwe wesifazane kodwa uma wesifazane anetinwele letinze uludumo kuye manje ukhuluma ngani na sigcoko nine bantu bekatholika leni sigcokako enkonzweni na cha mhlobo simbonyo lesincane losibeka enhloko yakho ngeliduku na ukhuluma ngetinwele takho manje futhi uma wesifazane ahula tinwele takhe uhula ludumo lwakhe futhi akavumeleki ealtari futhi akhuleke uyabona loko nje lelakusho lapho ngabe kuyinto levamile yini ukuthi wesifazane ayokhuleka nenhloko ingakambonywa na kuyasho lapha kuyasho yeboke ufanele athi hule tinwele takhe ngakho-ke akahulwe kube lupapathu-ke futhi uma atohulwa kube lupapathu kwathi loko kukuhlazisa kulihlazo kwesifazane kuthi ente loko kwase kuthi-ke ufanele ambonywe manje nje ngifunza incwadi yaphawula nine nonke kukini nabona kepha uma lowesifazane anetinwele letinze kuludumo kuye ngoba uphiwe tinwele kuthi tibe simbonyo ngabe kuthi-te uyophiwa sigcoko na nine bantu bekatholika noma nine maprotestani noma ngumuphi wena loya endlini yokukhontela futhi lofuna kugcoka sigcoko uthi yebo-ke ngiya endlini yokukhontela fanele ngifake sigcoko cha ufanele uyekele tinwele takho tikhule ngulowo mehluko niyabona na ngoba uphiwe tinwele takhe futhi tibe simbonye futhi kulihlazo kuye kuthi angene endlini yokukhontela angakambonye kuthi aye e-altari akhuleke kodwa uma umuntu abonakala kungathi angikholwa kuthi ngingalibida lelo gama C-O-N-T-E kuphika inkhane niyathi ukuthi kuyini kuphika inkhane asinawo umkhuba lonjalo thini kanjalo nelibandla lankulunkulu lide manje uma nifuna kuphikisana ngako phikisana naloko kulungile uma nifuna kuphika inkhane ngako oh akwendi mehluko asibayekele baqhubeke then ngicabanga ukuthi akusilutho akusiko ukuthi inwele tiyini empeleni kungiloko inhlitiyo lengiko liciniso lelo uma inhlitiyo ikahle netinwele titawuba kahle qhubekani uma nifuna kuphika inkhane phawula wathi asinawo umkhuba lonjalo thina kanjalo nelibandla lankulunkulu lide wathi uma nifuna kuba ngaseluhlangothini lwakhayini yebo-ke qhubekani nje kodwa nguloku phawula lebekakusho oh futhi angikaconzi kuhleka ngoba akusilwe ludzaba loluhlekisako kodwa ngiyanitshela bangane kulihlazo ukubona indlela letintho leti levunyelwe ngayo ukuthi yentiwe lalelani kini nine bodzathe labathandzekako ngifuna nibukeke kahle kakhulu futhi nibe kahle kwendlula konke nguloko lenifanele nibe ngiko nguloko lenifanele nibe ngiko futhi ufanele ube nemoya lobunanzi futhi ube fresh nayo yonke into ngako konke longakwenda uma umyeni wakho efika ngalokufanako nje njengokuthi bekusithandwa senhlitiyo yakho futhi ufanele umhlangabede eminyango nje njengekucabuza lokumnanzi kuye njengoba kwakunjalo ngalolu suku lowamcabuza ngalo e-altar kuthi abe ngumyeni wakho kunjalo angikusoli ngekubukeka umuhle kakhulu nekuba ngilokahle kakhulu futhi ngifuna ube ngaleyo ndlela nkulunkulu uyathi ngifuna lokho lapha esikhathini lesithithe lesendlulile ngangikhuluma na-Jack Shula ngubani lowake oyeva nga-Jack Shula na umshumayeli lodume kwendlula bonke imethodisti lenabo wathi wesifazane wefika wase uthi tinwele tonke tingcolile futhi ahlafuna ishungama netimpahla takhe tinguhafu kuye wathi uyathi umyeni wami akasakhoni ngisho nekuhlala nami nje wathi angumsoli kunjalo manje kodwa lofanele ukwende fanele ube ngendlela lefanele ungabuthathi bufreshi nebuhle bakho e-Hollywood buthathe ebhayibhelini embikwa nkulunkulu bani ngudzathe diphathise kwadzathe gcokisa kwadzathe hlandeka diphathise kwadzathe Ungathi gcoki leto noma ngiyiphi indvodza leyekela umkayo aphume futhi agcoke leto tintfo letinzadlana embi kwemadvodza naleto tintfo letinzadlana aphumele ebaleni lelinetshani bese uhesha libala netintfo letinjalo mnumzana ngiyakutshela mina kethu angikaconzi kona kwedzelela nkulunkulu uyathi ukuthi leyo inhlitiyo yami kodwa ngitothingeka ngitothingeka ngintshintshe kakhulu impela ngaphambi kokuthi ngiyekele wami akwende ngitoba ngubasi etulu egcumeni etulu lapho kuphela nje uma ngingakwenda niyabona futhi uma ngingakhona ngitosuka lapho kunjalo oh mnakethu loko mahloni nelihlazo futhi besifazane bente loko futhi angikaconzi dzathe angikwehlisi sithundi ngitama nje ukuthi libandla lethu lapha alinamalunga bantu beta lapha nje kodwa lena yindlu yaNkulunkulu futhi sitshela abantu mbamba ukuthi bangathi gcoki leto dini loko ukuthi utophendula ngako ngelusuku lokwehlulela manje bukusisani lapha futhi yekela thino letakho tikhule uyabona futhi ube ngudzathe manje kuloku lokuthi ngiyamemethela kini ukuthi anginibongi ngoba kuthi nibuthana ngekungesiko lokuhle kodwa ngalokubi kakhulu ngoba kwecala nje uma nibuthana ebandleni ngiva ukuthi kukhona kwehlukana emkhathini nakanjalo njalo uyachubeka manje kuya etafuleni lesidlo manje lalelani lokho kungenxa yaloko ukuthi tingelosi manje mina kethu Palm angikutsheli kule tape ukuthi ushumayele indlo lefanako endasi lapho lengikwendako lapho kodwa wena wathi kahle nakamhlophe futhi wena ungumshumayele uyathi ukuthi lelo liciniso mina kethu kulungile ngako letingelosi lapha emadoda uma ukuchaphela mina kethu Palm kuselihlavini loluncane letingelosi nelibhayibheli liyachubeka ukhuluma ngendvodza nemkayo niyabona ingiloko-ke lenzabo nguleyo ndlela abantu labathola kudideka ngayo kakhulu ebhayibhelini bathi yebo-ke nkulunkulu usho indlo lenye lapho nalenye cha uyaphondla wena enzabeni lala enzabeni lefanako ngco nguloko kuphela ukhuluma ngendvodza nemfati manje lenye futhi indlo lengifuna kuyishaya ngaphambi nje kokuthi sivale itongithatha cishe imizuzu lemibili bayoba kuphi labangcwele emva kokubusa kweminyaka lengulungwane na futhi hlobo luni lwemtimba labayoba nalo na ngicabanga ukuthi lowo ngumbuto lomnanzi kunayo yonke ngiyawuthanda nje lowo manje ake sibuke kuwo ngco ekuqaleni nkulunkulu sidobuyela ekufundziseni kwethu kwemaheberu imizuzu lembalwa nje nkulunkulu bekangilona lomkhulu umthombo lomkhulu wemibala lesikhombisa bangakhi lokwatiko loko na nabona na futhi bangakhi lowatiko kuthi nkulunkulu unemimoya lesikhombisa na mbamba imimoya lesikhombisa futhi kwakukhona emehlo lasikhombisa ewundlwini nakanjalo njalo konke loko kuyahlangana manje nabona na manje loko kwakunkulunkulu manje ngesikhathi yena ilogosi liphuma kunkulunkulu lokwakungunkulunkulu avela kulomthombo munye lomkhulu angena emtimbeni ngesimo semuntu futhi wenda ilogosi lelesikubita ngemzimbazulu manje uma uthatha umzimbazulu uma ubuke loko lowo ngumuntu manje kude si manje ngulapho lasasikhona ekucaleni manje anikuconzi manje kodwa wawusemuva lapho ekucaleni ngaleyo ndlela ngesikhathi umuntu enda ngesikhathi unkulunkulu enda umuntu ngemfanekiso wakhe wamenda umzimbazulu futhi wamfaka kuphela enyameni ngesikhathi unkulunkulu enda umuntu ngemfanekiso wakhe amfute beba kugenesisi wesibili bebakhona noma genesisi wecala livesi emashumi lamabili nesiphohlongo ngikholwa ukuthi nguye kwakungabe bikho muntu wekulima umhlabathi futhi unkulunkulu besavele amendile wesilisa nowesifazane kunjalo kude umuntu wekulima umhlabathi wase-ke nkulunkulu wehlisa umuntu waba ngaphansana wase umfaka empilweni yesilwane lowo ngulo mtimba njengetilwane nje kude akhone kulima umhlabathi akhone kuthinza lowo mzimbazulu awuthinzi awuboni unambithe uhogele uve le mizwa lena lesinayo ngako unkulunkulu wabeka umuntu phansi lapho kude athinze nekuthi eve ngekuthinze futhi lapho ahamba ensimini yase-edeni kucala njengemzimbazulu njengoba moya loyingcwele anjalo ekhathi lapha manje ahamba ekhathi lapha wawuphila impilo yetilwane wawulawula yonke indlu kodwa wawungakhoni kulima umhlabathi niyabona ngawo unkulunkulu wamfaka enyameni kude akhone kulima umhlabathi wamnika imizwa yakhe lesihlanu kulima umhlabathi futhi alungise tivini nalokunye nalokunye kepha-ke umuntu bekasolo abukeka anesidungu o lesi sithombe lesihle bukani ngoba ngesikhathi endiwa kwekucala wendiwa waba bantu lababili banzawonye wendiwa waba ngiko kokubili silisa nesifazane lo muntu bekanjalo libhayibheli lathi bekanjalo uNkulunkulu wenda umuntu waba ngiko kokubili silisa nesifazane wamdala caphelani manje ngesikhathi umuntu ehlukaniswa kumzimba azulu ukuthi wafakwa enyameni bekangekho nje ngako konke lapho ingcenye lenye yebunguye yayisolo ingumzimba azulu ngako akubukekanga kukahle nako kuhamba lendvuna nalensikati enkomeni nako kuhamba lehashe futhi nako kuhamba inkhaba futhi nako kuhamba yonke lenye indlu ngati mbili kodwa Adam kwakunyabona kwakukhona lokushodako kona kanye nje lokho kufisa kwakukhombisa ukuthi kwakukhona mata lomlinzele niyakuthola na nayo yona nje lemicabango ukuthi sifanele sife lapha ukuthi siyakhathathwa futhi sididwe ukuthi silangatelela kuphila lokungenakufa kukhombisa ukuthi kusilinzele niyabona na ukuthi Adam bekanesidunge ukuthi uNkulunkulu kukhombisa ukuthi bebangeke behlukaniswe manje ngidobuyela emuva kulento lefanako umzuzwana nje bukani akazange ahambe ayolanza luthuli futhi wenda Eva kodwa wenda ngeluthuli lwasekucaleni Adam wathatha lubhambo eluhlangothini lwakhe wase umentela umsidi nalowo kwakungu-Eva wendelwa indvodza nengcenye yendvodza bekayingcenye yakhe ekucaleni kulokudaliwe umzimba azulu bekayingcenye yakhe phansi lapha kuloku lokudaliwe bekangeke ehlukaniswe abe ngilokunye lokudaliwe wadzingeka entiwe ngalokudaliwe lokufanako kungako impela nje Kristu naNkulunkulu badzingeka babe ngumuntu lofanako kanye nje kwakungeke kube ngunoma yini lehlukile kube bekakade angumuntu lolungile noma umprofeti bekangeke abe ngumhlengi wadzingeka ukuthi abe ngumdali icobo lwakhe kodwa usasolo angumzimba azulu manje niyabona nendlela lebekangiyo ngaleso sikhathi manje umuntu wehlela lapha futhi bekasimangaliso naNkulunkulu bekakuthanda lokho wathi lokho kuhle ababe semhlabeni futhi baphile lapho kuze kube yinguna phakathi ngoloko kuphela kweliphakathi kuchubeke njalo 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 akukhule nje nato tonke tithombo tiyatsela nayo yonke into lenjalo futhi wavumela umuntu aphile netilwane tiphile nayo yonke lenye into inguna phakathi naphakathi lokho kulungile niyabona na kwase ke kungena sono futhi ngifuna kwenda lesitatimende bantu abaningi kakhulu benda liphutha lelibi kakhulu impela kulombhalo lona munye nalowo esihlabelelweni semashumi lamabili nakuthatha bawufunza kanjena ya noma ngihamba esigodini lesimnyama lelithundile kufa manje ayikho indlo lenjalo libhayibheli alisho ukuthi lithundile limnyama lesigodzi sigodzi lesimnyama semathundi ekufa lithi noma ngihamba esigodini selithundile kufa manje ngaphambi kokuthi kube lithundi litofanele libe nekukhanya kwenda lithundi niyabona David angumprofeti futhi angaphansi kwelugcobo akendanga liphutha kwasho liciniswe nje ya noma ngihamba esigodini lesimnyama kodwa noma ngihamba esigodini semathundi ekufa ngakho ke ufanele ube neliphesenti lelidzide lekukhanya kwenda sithundi futhi kungaleyo ndlela ke lapha singiko kokubili kwemvelo nekwangetulu kwemvelo lo mtimba ungaphansi kwekufa futhi walethwa ngowesifazane hayi ngalutho kodwa hayi ngankulunkulu ungilotalwa ngu-Adam na-Eva noma ngabe umnyama umhlophe noma ngabe uyini ungumkhicito intalo levela ku-Adam na-Eva lokho kwenta umtimba wakho utalelwe esonweni ubunjelwe ebubini ufika eveni ukhuluma emanga ulahliwe futhi walahlwa ngelicala ekucaleni kwempilo yakho hayi ngisho nekungabi nathuba manje ngoba lo moya lonawo ufike kuwe ngemvelo nangemvelo uvela ekulalaneni sifiso sebesilisa nebesifazane siveta umntana wasemhlabeni futhi ake umiyekele kanjalo lowo mntwana futhi ungamfundisi lutho loluhle uyokwenda lokubi ungamfundisi lokuhle nalokubi uyothatha lokubi ngoba kuyimvelo yakhe kwenta lokunjalo ukisisa luswane loludzadlana lungakabi ngetulu kwaloko luhlanye kakhulu nje lutovele nje luphotha etandla talo futhi lujike lube bovu ebusweni futhi lubambe umoya impela kuyini na yimvelo yalo lwayithola kubabe wayo noma make wayo munye bekanelulaka lolwenele kulwa nemsindo welisaka noma uyise uma bebangenjalo mkhulu walo noma gogo walo wakwenda niyabona yindalo ngako lokho kwenda uyatalwa eveni ufika ngemvelo nabo bonke bunguwe bumnyama futhi bunenhlamba futhi ulahliwe futhi ucalekisiwe futhi uya esihogweni kunjalo kodwa uma utelwe kabusha khona-ke kukhanya kwankulunkulu kukhanya phansi ekhathi kulowo mphefumulo haleluya khona-ke akusesiso sigothi lesimnyama kodwa sigothi lesinesithundi kuso ungahle umbonywe ngeveyili lapha ngenyama netintho etikwebuso bethu kodwa kunekukhanya nokwenele ekhathi lapho futhi ngalolunye lusuku loko kukhanya nebumnyama kutofanele kwehlukane futhi uma kukhanya kukhanya umnyama buyabaleka futhi uma sihamba kuthi siyoba nakristu kulowo mtimba umnyama nekufa kuyanyamalala bese sibhobokela ekukhanyeni lokuphelele ludumo kunkulunkulu silapho-ke akusekho kugula akusekho bumnyama lobucutshwe nako bona manje sinako kokubili kugula nekujabula futhi sinempilo nekucina futhi sinebumatima nebulula nempumelelo nekungaphumeleli nekujabula nelusizi nakanjalo njalo yebo-ke sithundi nje nekukhanya lokwenele kwathi kuthi kunekukhanya lapho futhi sisasolo sisesemtimbeni enyameni kodwa ngalelinye lilanga lusuku lutokusa loko kungesikhathi ingelosi yekufa ihlala elinyaweni lwembhethe loko kungesikhathi idokotela athi konke sekuphelile naloku kwemvelo kuvela kulokungetulu kwemvelo nekukhanya kwecele ekukhanyeni nebumnyama bubuyele ebumnyameni bese-ke lokufa loku kwembathe kungafi kulapho-ke la kubola sekwembatha khona kungaboli loko kungesikhathi loku kufa sekwembatha kungafi bese sisuka ekubeni sidalwa sesikhathi siye ekubeni sidalwa seliphakathi ungeke waphumela lapho nebumnyama lobugcwele ufanele ube nekukhanya ebumnyameni nako lapho khona lowo ngulowo mtimba lowemukelako senda njani-ke yebo-ke mnakethu longcwele lothandzekako zathe longcwele lothandzekako ngaphambi kwekusekelwa komhlaba ngesikhathi unkulunkulu akudala ngemfanekiso wakhe noma adala umuntu ngemfanekiso wakhe futhi wadala wesifazane ngemfanekiso wemuntu entela ludumo lwendvodza wakwenta wena waba ngumzimbazulu njengaye lucobo nje ngesikhathi athi ase edidalweni lebekasathendile asende umuntu ngemfanekiso wethu lucobo asifude umzimbazulu nkulunkulu bekasengakabi inyama noko bekakumzimbazulu namosi wambona mosi wakhala nkhosi ake ngikubone wathi hamba uye ngaleya ubhaxe edvaleni elufeni namosi wabiyela kulolo lufa futhi ngesikhathi unkulunkulu endlula umbane nekuduma futhi lapho unkulunkulu endlula bekafulathelise umhlane wakhe kanjena namosi wathi kwakuwumhlane wemuntu haleluya kwakungubani na melkizedeki lowehlako inkosi yasesalema angenayise noma unina angenakuqala kwetinsuku noma kuphela kwekuphila lowo nguye futhi uyehla ngulowo-ke lwakhuluma na-abrahama wambuthela umtimba lomncane wenyama kanjalo futhi waphefumulela kuwo wangena kuwo futhi uyehla futhi udla lithole wanatha lubisi loluvele enkomatini futhi wadla libhotela nesinkwa sembila naleti ngelozi letimbili futhi ngesikhathi bahamba baphumela lapho nayo yonke leyo ndvo yavele nje yanyamalala futhi yasuka yahamba angazi ngicabange ngalokho lapha esikhathini lesithe lesendlulile ngihlohla ligobolondlo lesibhamu nganginesibhamu i-22 siyi-220 swift futhi nine bazalwane lenidubula ngesibhamu lenisekhathi lapha niyata inhlavu lencane inhlavu lelu hlavu lolungemashumi lamane nesiphohlongo lenze kangaka nje inhlavu leyi-22 lejwayelekile ihlohlwe cishe impela emandleni eshemba ye-306 manje ngi-ifemu yona ihlohla kuphela loko kuye cishe emafidini langemakhulu langemashumi lamane nakune ngemzuzwane kulungile kodwa ungabeka lokwenele ngihlohlele wena futhi ungakufaka kude kuyofika emafidini lathi ngulungwane letisihlanu ngemzuzwane futhi nakungenjalo uma bewudubula besidubula ngalo lolunye lusuku emayadini langemakhulu lamabili nalenhlavu yayishaya luthuli beyingadzinga ngaphambi kwekuthi sibhamsike sithume ishesha kanjalo ke bese ke uthatha luthi lokuvungula niyathi lengcenye lesicebe yethu eluthini lokuvungula bese ufinyelela phansi empushaneni yakho bese uthola leyo ndlo igcwele impushane cishe nje inhlavanyana letine noma leti sihlanu bese uyibeka esihlokweni saloko bese ke ufaka inhlavu lapho ume lapha uthi unenhlavu esandleni sakho ngemzuzwana bese uyayidubula iphume lapho iye esilwanyaneni lesisalivondvo sihlethi emafidi langemakhulu lamabili usuka kuwe nalesilwanyana lesisalivondvo singakase ngisho sanyakade lenhlavu iguquka ibiyele etimentayo tasekucaleni ibiyele ekubeni magesi naye inhlavu lelithusi nemthofu kuhlanganiswe endzawonye nangengxenye nje yemzuzwana seyibuyile ngangekuthi ungeke usayithola futhi yabuyela emuva njengoba yayinjalo eminyakeni etigitsigitsikatini letilikhulu leyendlula ibuyela emagesini lawo magesi atofanele abumbeke futhi abuye abe lithusi nekuba ngumthofi nalokunye lokunjalo lawo magesi atofanele atinde manje nako lapho khona ngileyo ndlela lesingayo lapha sivela emuntwini lophakeme kakhulu ekucaleni sasisemfanekisweni waNkulunkulu iveyili nebumnyama kuyasivimbela kuthi singakwadi manje kodwa Jesu watshela abafundi bakhe kuthi bekanabo ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba niyabona na sasikhona ningeke nikwadi manje kodwa wena wawukhona ekucaleni uthi uma leli dokotho lasemhlabeni lidzilidwa sinalo leselivele lilinzile haleluya bese ke singena kulo mzimbazulu lesake saphila kuwo kude sikhone kudla futhi sichawulane nemiphefumulo lengaphansi kwealtari imemeta kuyoze kube nini inkhosi kunetinyathelo letisikhombisa letiya kuNkulunkulu labomoya labasikhombisa lapho wehla kulungile njengoba uya ngaphansi kwealtari yaNkulunkulu yayimemeta inkhosi kuyoze kube nini singabuyela emuva ngaphansi lapha na uNkulunkulu wathi kwesikhashana nje kude kuthi umfo wakini ahlupheke ngendlo lefanako leniyihluphekele niyabona na bese ke le mphefumulo iyabuya bese iba besilisa nebesifazane futhi baphile inguna phakathi lapho bonke bumnyama nekufa nekugula nelusizi kwebumnyama sebushabalele akusekho thundi ukukhanya kwelilanga lucobo lalelana nangu lokungiko akube mnyama ngako konke lokufuna ukukuthola ngeke kwaba mnyama kakhulu lilanga lite liphisite konke nalokuncane kwabumnyama umnyama nekukhanya ngeke kwahlala ndzawonye sikhathi lesidze kwe ngukuphi lokunemandla kakhulu na ukukhanya futhi uma kukhanya kukhanya bumnyama byabaleka amen anjabule na anthokothi kuthi niyathi na akukho kungabata akukho thundi ndzawo kodwa lokukhanya lokubusisiwe lokusetinhlitiyweni tethu khona manje indlo letsite ibuya ifakaza indvodzana yankulunkulu emandla nkulunkulu futhi sihamba lapha ukukisisa emandla amoya loyingcwele ehla futhi aphumele emhlanganweni futhi uthi wawungonkosikati sibanibani kuthi wenda indlo letsite endzaweni letsite bewusolo uhlushwa nguloku sikhathi lesidze kangaka kodwa isho kanje inkosi mani ngetinyawo takho sewuphilisiwe nalokhu batekile netimbumbuthe bema ngetinyawo tabo nesithunti semuntu lodliwe ngumdlavusa asukume ekuphileni nempilo lensha futhi akukho ngabada Jesu wathi letindlo leti lengitendako nani notenda kwase uthi angendi lutho athe babe angikhombisi yini leyo na loko kukhanya lokufika kucubane kulobu mnyama lobu niyabona uhle ngathini niyakuthola le lenkushoko manje ngalolunye lusuku kubuyela emuva lapho bese kuthi ke lapho umzimbazulu kuba inyama lengafi futhi njengoba wawunjalo ekucaleni bese ke Jesu uyefika naNkulunkulu lapho Kristu ayoba munye Kristu yohlala esihlalweni sebukhosi nabo bonke bantu bayoba sidalwa lesingumuntu Kristu yoba sesihlalweni sebukhosi saDavide umuntu inkosi Jesu kungaphindze kufiwe asiyoze sife asisayophinze sigule ngeke sisaba nelusizi futhi siyophila iminyaka leyinkulungwane futhi uma iminyaka leyinkulungwane seyiphelelwe sikhathi kulomhlaba khona devil uyenyuka nekuvuka kwesibili kuyefika kuvuka kwalaba ngakalungi babutha imbi lenkulu njengetihlabathi telwandle futhi benyukela kuhaca inkambi yalabangcwele futhi uma kukwenda uNkulunkulu unisa umlilo nesibabule kuvela ezulwini futhi kubabhubhise naJohane wathi ngabona lizulu lelisha nemhlaba lomusha ngoba lizulu lecala nemhlaba yokucala kwase kwendlulile nelwandle lwalungasekho futhi mina eJohane ngabona lidolobha lelingcwele iJerusalema lensha lehla livela kuNkulunkulu liphuma ezulwini lilungiswe njengemlobokati lohlotshiselwe umyeni wakhe nako lapho khona lapho wathi inkosikati liwundlu nemlobokati bayoba lapho inguna phakathi kuyoba khona umhlaba lomusha tigitsi netigitsi temamayela lasikwele oh he leli dolobha libhayibheli liyalilinganisa leli dolobha lemamayela lasikwele lathi ngulungwane letilishumi nesihlanu lingemamayela lathi ngulungwane letilishumi nesihlanu ubuthe imamayela lathi ngulungwane letilishumi nesihlanu ububani nemamayela lathi ngulungwane letilishumi nesihlanu kuphakama ngiloko impela kuchaza libhayibheli leli kuniketako kweli dolobha akumangalisi lwandle lungasekho yayingasekho inzawo yalo oh kuyoba khona buhle lobukhulu futhi ekhathi lapho kunemthombo khona lasihlalweni sikaNkulunkulu sebukhosi logeleta embi kwesihlalo sebukhosi kunesihlahla ngalapha nangalapha kwesihlahla kwemfula wekuphila futhi kulesihlahla kuhlala tinhlobo letilishumi nakubili tesithelo futhi uthela sithelo sawo njalo ngenyanga nangoke lamalunga langamashumi lamabili nakune nango umlobokade nato tinkulungwane letingemashumi lamane nakune bathenwa belithempeli o mnakethu siyanzawana thide tintfo tisihlalele ngaphambili lamane emalunga langemashumi lamabili nakune tinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune tebathenwa umlobokati ahleti naKristu he ukhuluma khaya lami khaya elelihle amen ucabanga ukuthi nginenhlanhla yokuya lapho nani nine lenine nhlanhla yokuya lapho uthi kungani ningakhetha kuhamba kulobo umnyama lobo uthi ningaboni kukhanya uthi nife futhi niye enyakanyakeni uthi ningabi lutho na ngoba uma kukhanya kuthatha ligunya lako leliphakeme akukho ndzawo yobumnyama hambani nithole lapho obumnyama baya khona ngesikhathi kufika kukhanya nguleyo ndlela lokungayo uma tonke tintfo tetijika tibuyiselwa kuNkulunkulu kwakukhona bumnyama babunesicalo bumnyama bunesiphetho kukhanya akuzange kube nesicalo noma akunaso siphetho uNkulunkulu akatange abe nesicalo noma akanaso siphetho ngako ngalelinye lilanga wonke umhlaba lotitika ngemikhuba lemibi nako konke kwesono sawo nebuhle bawo lokubithwa kanjalo nako konke kwawo lokufekethisiwe nemadlingozi nako konke kwobukhathikhathi bawo nayo yonke intho kuyophuma kushabalale kungabi lutho futhi akusayuba khona akusayuba khona akusayucatshangwa kwasho ngisho akusayukhunjulwa ngisho nekukhunjulwa kodwa lobusisiwe wenkosi uyoba naye njalo siyoba nemtimba lofana nemtimba wakhe lucobo wenkhatimulo futhi siphile naye futhi sidle naye futhi sihlale naye futhi sihlale naye ingunaphakathe naphakathe ikhathi seminyakanyaka neminyaka yaphakathe iyogicika kanye nemhlaba ungenasiphetho futhi unekutikhethela kusihlwa uma ungakakulungiseleli kuhlangana naleyo ndzawo akunandzaba ukuthi uyakaneni kangakanani esontweni kuthi ulilunga lelilunge kangakanani ulahlekile athe Kristu akunike kuphila lokusha kulobo bumnyama lohamba kubo ungaba ngulokholwako lokholwako lalelani bangani inkolo ikuhlakanipha kwengcondo nje niyabona na bonke bantwana bakaKhayini bekahlala njalo anenkolo lawo maJuda bekanenkolo ngesikhathi Jesu efika kodwa ayala insinziso ungaba ngilokholwako impela kusihlwa ungaba iPresbyterian, iMethodist, iPentecostal, iNazarene, iPilgrim Holiness ungaba ngilokholwako impela nje uye esontweni lakho futhi ufakaze ungahlabela futhi umemete futhi udumise inkosi ungaletha kweshumi kwakho esontweni ungamphatha kahle emakhelwane wakho Loko akaphathelani ngalutho nesiphetho sakho saphakathi. Khayini wakwenda konke nalokuncane kwaloko lucobo. libhayibheli lasho ukuthi kolo nelukhula lwakolo kuhlangana ndzawonye. Kolo lomdzadlana wahlala ubulawa indlala yemvula netinchachaphtane injalo nayo. Uma kufika imvula, tinchachaphtane tijabula impela nje kuthola imvula njengoba kolo unjalo. Kodwa kungetithelo tabo leniyobathi ngato. Manje asikhuleke nesahlola titselo ten. Manje babe nkulunkulu bekunemibuto leshubile lapha kusihlwa. Ngingahle kube angikendi into lefanele. Kodwa ngikwathi kwamkonke wena uyayathi inhliziyo yami. Ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi utowemukela. Futhi manje mhlawumbe kuleminye yale mibuto uma ngingakayendi kahle. Bonake wena khuluma enhlitweni yabantu futhi ubende nje babe lapho bafanele babe khona. Ngiyeva ukuthi wena ungitshelile. Kodwa uma bengingaba neliphutha khona-ke wena ngithethelele. Ngiyakhuleka nkulunkulu kuthi ngamunye walapha batothatha letintho leti tibe senhlitweni yabo futhi kwangathi bangazindla ngato futhi bacabange kanjena. Yebo, nalo libandla nato letintho ngiloko libhayibheli lakusho. Mhlawumbe bothathe nkhosi uyathi bengingakaconzi noma yini leconziswe kumuntu ngekubatshela. Kodwa nkulunkulu ngiyabathanda bothathe wethu futhi nawe uyakwathi lokho babi. Uyathi kuthi ngicabanga kanjani ngabo. Kodwa kuma futhi ngibatshele indlo leliphutha ngingaba ngumkhohlisi kubo. Angifisi kuba ngumkhohlisi bothathe wethu. Ngifuna kubatshela leqiniso futhi babe ngilithatha eveni lakho ngqo. Futhi manje angibalahli bazalwane bami. Kodwa nkhosi ngithi bebasephutheni ngesikhathi bavumela letintho leti. Futhi uma thathe bekakwati lokwehlukile kepha wahamba futhi wakwenda bona-ke sekukuye umelusa kanacala. Aba babe, leto tintho tilivi lakho futhi tibhekiswe kuwe. Manje wena khuluma etinsitweni tebantu. Ngibanikela bonke kuwe. Ngitokubona lokwendile babe. Uyati khuluma enhlitweni ngayinye sicela egameni laKristu. Netinhloko tethu tikhotheme. Angathi noma ukhona yini lobe angaphakamisa sandla sabo athi mnakethu Branham ngikhumbule nje kuthi ngibe ngumncobi logcwele futhi ngelusuku lokugcina ngigcoke ingubo yemshado futhi ngibe naKristu. Ungasiphakamisa yini sandla sakho uthi ngikhulekele. Wonke umuntu gcina inhloko yakho ikhotheme manje futhi khothama nje. Nkulunkulu anibusise loko kuhle lapho nkulunkulu anibusise bothathe wethu nabomnyakethu futhi niphakamisa tandla tenu loko kuhle kakhulu. Manje babe uyathi bona tandla tabo. Ngiyathi mhlawumbe nicabanga ukuthi yeboke umkhuleko lomncane njengalowo nje. Nkulunkulu ngicabanga ngalowo make lothite idolo umkhuleko lomncane nje lapho endlini yakhe ngalolo suku ngesikhathi lowo mfana afa atophila emavikini lamathathu leso simila ebucosheni futhi manje untshintsha tinto. Ngicabanga ngehezekiya ayamise buso bakhe ngaselibonzeni futhi akhala nkhosi ngiyakuncenga ngihawukele nginake ngoba ngihambile embi kwakho ngenhlitiyo lephelele kwantshintsha kusuka ekufeni kwaya ekuphileni. Kumemeta lokukodwa nje lokuvela endodzaneni yankulunkulu Lazaru phuma nendoda lefile yaphuma. Oh nkulunkulu wena wathi khuluma cela futhi kutawuphiwa. Uma usho noma yini kholwa kuthi lolokushoko kuyafezeka. Utawuba nako lolokushoko. Manje babe ngikhulekela kuthi ngamunye labaphakamise isandla sabo batokwemukela labakuphakamisele tandla tabo futhi kwangathi bangabusiswa. Futhi nkulunkulu ngikhulekela kuthi utosita bothathe wethu kuthi batoba abatiphathe kahle ngekwabo. Lowo sathane ngamabonakuthi nemaphephabhuku lathi indzaba leliciniso nakanjalo njalo lephethwe budlapha nje kakhulu netinhlelo letingahlungwa kuthi kukanjani kungcola nehlamba kumabonakuthi nakanjalo njalo lengaba beyingaba lithulusi lekuzuzela tigizi temphefumu lokuwo. Kodwa kuthi atihlunga kanjani futhi kukhishwa tonke letintho leti letinzazana leti. Oh kubi kanjani nekwathi ukuthi umoya wadevel sewungenile futhi ngakubothathe wethu futhi itama kubenda ifashini futhi bagcoke kanjalo. Futhi sithola ukuthi kubomnakethu futhi nkosi kuthi bakubona kanjani kuthi bangabhema futhi banathe futhi bachubeke kanjalo futhi babe basolo bangamaKristu ngoba bathi bayakholwa. Bende bathi ukuthi devil uyakholwa naye futhi akasinziswa uyakholwa futhi athuthumele. Futhi manje babe sikhulekela ukuthi utosihawukela sonke futhi usithethelele tono tethu futhi mhlawumbe labanye abakathi phakamisa isandla tabo. O nkulunkulu sihawukele kwangathi lithuba lelilandzelako labanalo kwangathi bangaphakamisa tandla tawo. Silungiselela kudla sidlo senkhosi inkosi. Sithethelele tiphambeko tethu nekuphila kwethu lokwendlulile. Futhi kwangathi singemukela kwesibusiso sakho ngoba sikucela egameni laKristu. Amen. Inkosi nibusise, ngiyaxolisa kunihlalisa kanjena. Ngiyatibuta nje, ngaphambi nje kwesizwe senkosi ukuthi uma akhona lotela kutokhulekelo, lo ngathanda ukukhulekelo. Yebo ke, singakujabulela ukukwenza lokho kulesikhathi lesi nje. Uma akhona lotokhulekelo. Kulungile mnakethu, mlethe nje la ngempili. Lokho kutoba kuhle. Futhi umzuzwana nje, dobese sesiyaphuma. Bese ke uma siphuma khona ke, labo lofuna ukuhlalela sidlo senkosi angahlala. Kodwa khona manje sitonikela umkhuleko walabagulayo. Lathini iBhayibheli na? Uma umnakethu angakhona kusukuma, lokho kulungile, miyekele nje ahlale lapho. Sidokuta kuye, lokho kulungile, miyekele nje ahlale khona lapho. Futhi sidokuta lapho phansi futhi simkhulekele. Lokho kulungile. Kulungile mnumzane. Nje miyekele, miyekele ahlale lapho. Kulukhuni kuye ukuthi eme lapho. Ngani sitojabula kuta kuye ngqo. Manje ngifuna kuPaula lokho lokuncane, mngani wami lothandzekayo. Niyabona ngiyathi ukuthi inkosi ikufakazele lokho iphindza ikhathi letine ngakhulu niyabona na angisuye umshumayeli kakhulu kangako anginayo imfundo nakanjalo njalo ngiyayithanda inkosi Jesu uNkulunkulu uyathi ukuthi ngiyamthanda kodwa into yinye lengabitelwa kuyenda ukukhulekela labagulako niyakukholwa lokho na Ngisho ngaphambi kokuthi ngithe ngathi ngalesiphiwo ngangivamise ukuphuma lapha esibhedlela futhi ngiyawakhumbula lawo manesi athi manje sewuthe usinza niyabona na futhi nje indlo letside ukuthi uNkulunkulu ube nemusa kakhulu ukuhlonipha imikhuleko yami yabantu sengiyacabanga nje kusihlwa uma bekungabitwa ukuphuma nje kwemhlaba wonke dikelele kuyenza wonke emhlabeni futhi kuthiwe wonke umuntu umnakethu Branham lamkhulekele akete lapha bengiyothanda ukuthi ninikete imphendvulo kuhulumende wase United States ngincwadi naloko bekungaba kusakadwa emhlabeni wonke jikelele ngiyacabanga mhlawumbe bandla batigitsi letine noma letisihlanu bebangasabela kuloko kubitwa kube bekwatiwa niyabona na nalabo bantu noma labanye babo bese bavele bafile babekwa ngephandle ngudokotela nemgcwabi labanye babo babulewe etingotini labanye babo wafa kufa kwemvelo labanye babo baphumbuthekile bayachuta ishosha bashwilekile bahlaselekile ngekwengcondo etibhedlela bangathi ngisho nekuthi sasisesibhedlela kutoba khulekela bangeniswe bathingeke ukuthi bathathwe bebalwela indlela yekuthi bendlule futhi bathisike babe dicucu angathi ngisho nekuthi ukuphi emizuzwini lesihlanu abese kaphila nje anemoya lomnanzi bani labathandzako futhi bathangulukile donke tinsuku tabo yabona na yi kuyini na akusuye umnakethu Branham uJesu Kristu wangithumela ukukhulekela labagulako manje naku lokungiwe bekungaphumeleli kakhulu eJeffersonville ngoba naku ukuthi kungani manje ngifuna nathi ukuthi nginalabanye balabasonzele kunabo bonke nebangani labendlula bonke ukhona lapha kuleli dolobha Nalo kunje le dolopha ngikwalo sifunda selidolopha angilithandi angisithandi lesimo leso futhi angikaze ngisithande nesikhathi ngisengumfanyana ngihlethe ngifunda tincwadi tami emilando ngathi ngalelinye ilanga ngiyosuka lapha niyabona na angithandi Jeffersonville litete isendase ekhathi lapha ine litete sibili nje futhi libi kakhulu enyukela lapha eSpikert Knobs noma kulenye indzawo bese ubuka endase ngase New Albany neJeffersonville uma ufuna kubona buka lapha bodokotela bayasho ngisho namanje ukuthi bani balesigodzi ubane kushodelwa ingadi ngenxa yalesimo Lomunye tsatse lomncane enhla lapha ngkosikati Morgan waphiliswa kumdlavuza waletha inja yakhe lapha wayiyisa emtholampilo uyacabanga ukuthi yayinelukhwekhwe niyathi ukuthi kwakuyini na uma kweColgate netinfo elukhuleni lapho bendlula khona indzawo lethe mbamba impilo umfobe kasembuthweni wehlela lapha futhi wathola bekanesifuba semoya wehlela lapha eFlorida nemehlo akhe abamnyama mbamba futhi wawelela kudokotela wase uthi dokotela wathi manje bewukathe ulwa bewungekho na wathi cha mnumzana ngazi uma ufuna kwathi ukuthi ngubani ligama lakhe nguHappy manje uma nje ngingacabanga kuse Union National Bank eNew Albany ungumabhalane wasebhangi Yani lapho nje bese ubona lo lothi happy umbude Wase uthi wahamba wathi dokotela wathi ngiphethwe manganga wase uyamhlola wathi kunjalo wathi bengicabanga ukuthi bewulo wathi mfana uhlalaphi wathi ungahle ungayati lenzawo wathi ngihlala edolobheni lelincane ngesheya kweLouisville eKentucky lelithiwa yiNew Albany eIndiana wathi uqonze ukungitshela ukuthi uthethe inkathato yemanganga kulamanti laneliswayi lapha eMiami ekufikeni na wathi uma bewungahlala eJeffersonville eIndiana noma eNew Albany eIndiana ungahlala noma nguphi eveni la umbutho waseUnited States longakuthumela kulo ngiloko kuphela niyabona na kwindzawo lengenampilo kakhulu lekhona eveni lengathi kongayo ngaphandle uma bekungaba setetheni lelithite lamalala eveva niyabona na futhi nginebangani lapha bukani lapha ngingahamba nje ngibabita kanje bukani dokotela Sam Ade ululu wami kulungile nango Mike Egan uhleti lapho oh he bangakhi lebe ngingabasho ngemagama nje emakhulu abobhululu labalunge sibili boshomi bami labadzala lengishomene akunandzaba ukuthi bangakhi bangani labasha lengibatholako akukho lokungathatha indzawo kubhululu lomdzala niyakwati lokho nango make wami lomdzala ehleti emva lapho akusekho tinsuku letiningi temhlaba lewulapha emashumini akhe lasithupha manje nango make wemkami emashumi lasikhombisa uchubekela emashumini lasikhombisa nakuni uhleti emva lapha ndzawana thide ngiyacabanga usihle futhi lapho ashiywe babe wami wangcwatshwa enhla lapha umkami wangcwatshwa ngephandle lapha eWalnut Ridge luswane lwami lulele ngephandle lapha niyabona ukuthi ngisho ukuthini na angithandi angifuni ukuhlala lapha futhi ngikholwa ukuthi masinyane khona nje ngitofanele ngisuke niyabona ngoba bekusolo kufika kimi ngisho lokho ethi kwepulpiti nelibhayibheli lami njalo njalo ngesikhathi ngitshela umkami ngesikhathi basinika imali ukuthi sakhe leyandle yemfundisi lengayijikisela kuleli bandla lelibandla lingumnikati waleyondle yemfundisi yewukela lapha uthole ukuthi akunjalo yini niyabona angithi sathelanga yona mina manje ngesikhathi ngiyokwakha lapho meda wathi ngifuna ukuhlala lapha ngesizathu samake wami ngathi sithandwa njengoba nje impela senda siyotisola ngakho niyabona nje ngeke kusebende nkulunkulu bekathithe ehlukana ngifanele ngikwende wase uthi yeboke make wami ngathi make wami naye kodwa loyo longeke ashiye bakhe lucobo ukuthi angilandzele akafanele kubitwa ngokuthi ungewami naloko kuliciniso ngalelinye lilanga kafishane nje ngiyeva ukuthi ngidodzingeka ngithuthe loko ukuthi ngihambe kodwa naye indlela imihlangano ngeke isebenze lapha ngeke usebenze njengoba nje wenda noma kukuyiphi lenye indzawo futhi noma ngimuphi umuntu loke wabase emhlanganweni uyathi ukuthi loko kuliciniso ngoba kukhona khona lapha edolobheni lasekhaya kithi lucobo ngiloko ke Jesu washo into lefanako ngesikhathi efika bathi ngubani lomfolono akusuye yini nomfana wembathi ngephandle lapha na ngusiphi isikolwa lake waya kuso na beyangakuthola phi lokhu kufunza na manje angikubone wenda wathi wenda imimangaliso ngalapha ake ngikubone wenda into lefanako lapha loko lokwende eCapernaume angikubone ukwenda lapha Jesu wathi wamangala ngekungakhola kwabo waguquka wase uthi ngicinisile ngicinisile ngithi kini umprofeti akasuye longenamvuzo ngaphandle uma asemkhathini webantu bakubola ucobo esifundzeni sakubola ucobo ngabe kunjalo na futhi siyadi bukani iphatha fini phatha sanki mudi phatha John Wesley akatange ende kuhamba kwako niyabona waze wesuka even lakho bukani kumudi ngesikhathi mudi umthungwe ticathulo wase Boston angakhona kuhamba hlobo ufika eChicago ngaphambi kwekuthi adume niyabona na wathingeka akuthole kuba kubola ucobo uyodzingeka ukwende njalo kodwa manje lapha uNkulunkulu utophendula umkhuleko uma nitokholwa ukuthi nguWilliam Branham niyabona na uma nitokholwa ukuthi nguWilliam Branham lophathelene nawo kuphela munye nje ukuthi eme futhi akukhulekele nguJesu Kristu losavele akwendile locele ukuthi akwende uma nje utokukholwa niyabona na akusiyo noma nguyiphi indvo yekwenda angaphathelani ngalutho nako kufakaza nje kodwa kubonakala kungathi emva kokukhulela lapha nani futhi nathi bonke buthakathaka lenginabo nawo onke emaphutha lenginawo futhi niyazi ukuthi uNkulunkulu wendene kulo lelidolobha lelidolobha ngelusuku lekwehlulelwa litophendvula ngembadalo lenkulu ngalelinye lelanga ngoba sekube nemakhulu ngemakhulu ekuphilisa lokugcamile khona lapha kunjalo bona lapha libonakaliso netimanga nekubonakala kwengelosi endasi lapha nemaphepha akuchumisa nayo yonke into nebantu basasolo banga kungani na manje ngalelinye lilanga ngirosuka lapha ngiyathi buta kuthi kuyoba yini siphetho sami na ngabe sekuphelile na ngabe sekutophela nje ngineminyaka lengamashumi lamane nesiphohlongo kutsala ngabe sekuthi nje akuphele na ngiyathi buta ngaloko uma kuyi bukani kungani live lingasikhonzanga leso sithombe lapho na Abaga sibambileni leso ngekushesha nje. Abathi bambi ngani leti letinye tinto na. Abathi bambi ngani leti profeto leti netinto na. Niyathi ngeke bakwende manje. Kodwa ngalelinye lilanga ngitolishiya live. Futhi uma ngishiya konake batokuconza. Labanye benu nine bantfu labasha batokuconza lokho emva kokuba sengihambile. Niyabona na. Kodwa uNkulunkulu akakuvumelanga ukuthi kwendiwe manje. Niyabona kutsini? Niyaconza kuthi ngitsini libhengela nje lentombatane lencane noma ngibani angaba nalo futhi ngiyakholwa ukuthi umnake Sotman uthite washiya iBhayibheli lapha ngesikhathi agcina kuba lapha ngiyakholwa ukhona yini noma ngibani lothole iBhayibheli liBhayibheli le lelizulako lapha na uma ulithola lemnake uFred Sotman waseCanada manje asikhuleke Ngkosi bani nesihawu njengoba umculo kamnanzi utodlala nemnakethu Neville utogcoba ngemafutha ngiya kuyobeka tandla kulabagulako egameni la Jesu siphe kona Nkosi kwendelwe kuphiliswa kwabo amen wonke umuntu akakhuleke manje wonke umuntu ulungile Ngkosi lolomncane njengoba umkhulu wakhe amele lapha lubisi luyamgulisa lonke lubisi Kodwa wena unawo onke emandla nalomfo lomncane angeke abe nekukholwa lokungekwakhe futhi ke Nkosi ngine kukholwa ngako kanye nebatali nagogo namkhulu futhi sithi egameni la Jesu kuthi lolo swane lutokhona kunatha lubisi futhi luphilele inkatimulo yaNkulunkulu amen kutoba ngaleyo ndlela Oh Nkulunkulu Ukhulekela uyise ngikhuleka naye kuthi utophilisa uyise bese umnika lokho la kudzingako egameni la Kristu amen manje akusilula yini bantu bakhuleka kodwa ngiloko bantu bafuna into lenkulu kuthi bakwenda kube madima uNkulunkulu ukwenda kube lula wena ukwenda kube madima futhi ukugeje niyabona na kwenda nje Akube lula njengoba uNkulunkulu athi letibonakaliso leti tobalandzela labo labakholwako uma babeka tandla tabo ethi kwala bagulako batosinza njengoba uNkulunkulu asho Sibeka tandla kulo wesifazane Nkosi lona ngudzase wethu lome lapha futhi kwangathi angaphiliswa njengoba sikucela egameni la Jesu Kristu Amen Babe Njengoba sibeka tandla ethi kwadzathe egameni la Jesu Kristu esikhumbutweni seliBhayibheli nekufundzisa kwenkhosi kwangathi angaphiliswa babe egameni la Kristu sicela kuphiliswa kwadzathe wethu nami ngikhulekela ukuthi utomphilisa njengoba sihlonipha livi lakho kungekho kungabada lokukodwa engqondweni yami kodwa lokho langaba amen Babe sibeka tandla ethi kwadzathe wethu futhi sicela ukuthi egameni lenkhosi Jesu ukuthi utomphilisa futhi umelulamise amen egameni lenkhosi Jesu sibeka tandla ethi kwemnakethu futhi sicela ukuthi umelulamise wendele inkathimulo yaNkulunkulu babe egameni lenkhosi Jesu sicoba dzathe futhi sibeke tandla ethi kwakhe futhi sicela kuphiliswa kwakhe egameni la Jesu Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwalomnakethu sicela ukuthi egameni la Jesu Kristu njengoba simgcoba ukuthi uyamelulamisa Baba lapha umkakhe lothandzekako gcoba futhi sibeka tandla ethi kwakhe sikucela egameni la Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu sigcoba edithi lomncane sibeka tandla ethi kwakhe futhi sicela egameni lenkosi Jesu Kristu kuthi utomupha sicelo sakhe babe kunine siphindze sigcoba futhi sibeka tandla etikwakhe futhi sicela kuphiliswa kwakhe egameni lenkosi Jesu Kristu kwangathi angaphiliswa babe sigcoba leligugu lelincane lalomdeni kushaya kwenhlitiyo lokuncane egameni lenkosi Jesu lusuku lunye lunikelwe kuye futhi ngikhulekela ukuthi udokuphilisa Oh Nkulunkulu wena wathi sicelo sadzathe futhi sibonga wena ngekukholwa kwakhe lokulichawa manje kwangathi leto tinto laticelile kutsi ladlala naye lapho asemncane futhi Nkulunkulu kwangathi sitha singayekela lo wesifazane futhi kwangathi angeta ekhaya asinzile Nkosi sikhulekela leyo ndvodza futhi layicelele wena wethembisile uma ucela noma yini egameni lami ngitokwenda ngikhulekela ukuthi udopha lesicelo egameni la Jesu amen uNkulunkulu akubusise Nkosi njengoba lo mthambo ufa ebuntini lemnakethu sicela kuphila ukuthi kuchakaze njengoba sibeka tandla etikwakhe futhi sikucela egameni la Jesu ukuthi lo mthambo utoba kahle babe nkulunkulu sibeka tandla etikwatsatse emva kokumgcoba ngamafutha egameni lenkosi Jesu Kristu sicela kuphiliswa kwakhe amen babe losezulwini njengoba dzathe amelele timpumelelo letinengi kakhulu lotivetile umele lomunye wenceku yakho umfundisi kwesaba lokukhulu inhlitiyo yethu yekuvelana iya kuye siyathi ukuthi kwendlula kuphi ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi utogcoba dzathe ngekuma lapha entela yena futhi umgcobe ngekuphiliswa kwakhe ngiyakhuleka egameni laKristu amen inkosi iyathi Kuhle ngijabule kakhulu lolo lugcobo sibili lwenkhosi Nkosi uNkulunkulu emva kokuba lona wesifazane atokhululwa edimonini lebekasolo alwa nalo iminyaka ngalelinye lilanga wamendlulisa ngasendlini lapho waseke umoya uyehla isho kanje inkhosi emva kokuba bekakathi akhala walala ealtari bekende konke lebekakwathi ukuthi kwentwa kanjani kodwa kwabita isho kanje inkosi manje utela umthana wadzathe wabo lohlandako longakhoni uhamba losavele angetulu kweminyaka budzala ngiyakhuleka nkosi ukuthi utopha tibusiso taNkulunkulu kuye egameni la Jesu Kristu sijabule kakhulu ngaloko dzathe ubukeka ehlukile futhi futhi ukhashane kakhulu nekufa manje awunjalo na Baba enkulunkulu sikhulekela ukuthi utobusisa dzathe wethu njengoba simgcoba bese sibeka tandla etikwakhe futhi sicela ukuthi lento lena wena wathi leti bonakaliso leti tiyoba landzela labakholwako bayobeka tandla etikwa labagulako bayosinza sidisho ukuthi singemakholwa Nkosi ngako ke sikhulekela ukuthi wende lokudzide egameni la Jesu Baba enkulunkulu wathi inhlitiyo yalona wesifazane lomncane njengoba akuthululile konke sikhulekela ukuthi utoba nesihawu kuye futhi umuphe sicelo lasicelile o baba enkulunkulu nemndeni wakhe ngebantwana bakhe umfana wakhe ikakhulukade nkulunkulu ngiyakhuleka manje ukuthi utopha letinto lethu ngayo yonke inhlitiyo yami ngiyakucela egameni la Jesu amen baba enkulunkulu njengoba sigcoba lo wesifazane ngemafutha futhi sikhuleka etikwakhe egameni lenkosi Jesu ukuthi utomphilisa futhi umsinzise wendele ingathimulo yaNkulunkulu ligama lakho alisilo yini West kunjalo na babe sikhulekela lo dzathe lomncane ucelela babe wakhe manje ngikhulekela ukuthi utopha babe wakhe ubite etikwenhlitiyo yakhe Nkosi umfuna asinziswe akamfuni ukuthi abe 7 njengoba akulo lokhu umntwana wakhe lucobo intalo yakhe ngiyakhuleka babe ukuthi utoba nesihawu kuye egameni laKristu akubusise endvodza kade yami kwangathi uNkulunkulu angakunika lendvo loyicelile uNkulunkulu lothandzekako sikhulekela umusa kuye futhi sicela ukuthi utoba nemusa njengoba simgcoba.